ziko mwenu mbale Neville, mukoza kukhala pansi. Choyamba, ine ndakhala ndi lotanganidwa kwambiri lero, mpaka ine ndaphonya kuita na kwina kwa odwala. Panali anthu ena amene anali pa zokambirana zapadera, woti apempheredwe, amene ine ndimayenera kuti ndikomane nawo. Koma tsopano ena aiwowo, ine ndikukhulupirira Bill anati, analochokera ku Canada, malo awiri kapena atatu osiyana. Tsopano iwo amabwera kuno, inu mukudziwa, ndipo amadzakhala mahotero ndi mamotero, mowirikiza nthawi zonse. Ndipo ine ndimapita kukakumana nawo iwo ndi kukawapempherera iwo obwera kuchokera konse konse kuzungulira dziko lapansi ndi Asia, Europe ndi konse konse. Tsiku ndi tsiku pamene ife tili kuno anthu amabwera alipo oposera 600 pa mndandanda amene akudikirira kuti tilankhulane nawo mwapadera. Ndipo kotero izo zimakhala ngati zovutirapo. Koma anthu amene akulwala kwenikweni ndiponso ofunika thandizo la msangamsanga woti apemphereredwe bwanji, ine ndimayesetsa kuti ndikomane nawo iwo. Basi chabwino, pakuti ine ndinali mmenemo ndi gulu la matrusti pa zokambirana pang'ono ndi gulu langa la matrusti pano pa Charichi, ife timayenera kuti tikomane mphindi pang'ono zapitazo. Ndipo pa nthawi imeneyo zinandiponyera ine kumbali pafupifupi ola nditheka. Ndipo panali anthu ena amene amayenera kuti adzakhale kuno pa nthawi imeneyo kuti adzapemphereredwe. Ngati iwo ali pano, ine ndingakonde kuti ndikhale ndi pemphero pa iwo pa nthawi ino. Kotero, ngati iwo angatero, anthu awo amene amayenera kuti adzapemphereredwe, chabwino, ngati iwo angabwere kuno pamene walimba, yense mwali, abwere ndi, ndipo adzatipatse ife poyambira pa sing'anga mkulu, tsopano ali pafupi. Yesu wachifundo. Tsopano iwo amene ali woti apemphereredwe, ngati iwo angatero, analipo angati, ine sindikudziwa. Ndipo, abale ake ndi inuyo, ine ndikuganiza. Abale, ine ndavutika kwambiri mthupi langa lomwe. Yesu ananyamula mthupi lake mazunzo kuti adzakhale mkhalapakati woyenera, chifukwa iye pokhala Mulungu anadzakhala thupi kuti adzathe kuzunzidwa. Iye adzathe kudzamverera kuwawa kwa zifoko, ndipo ndi chifukwa chake iye anabwera kuti adzapange chitetezero. Ndipo muchimeneji iye anautuma mpingo wake kuti udzapitirize ntchito yake. Ndipo ine ndimalemekeza kwambiri ntchito ya azamankhwala, operation ndi zina zotero, amene ndi luntha limene Mulungu anawapatsa iwo kuti azichita zinthu zina kwa thupi, kupanga operation ndi kuchotsa mano amene aboka ndi zina zotero. Ine ndimayamikira zimenezo. Koma pamadzafika nthawi imene izo zimadzakhala zopitirira kudziwa kwawo, iwo samadziwa kuti achite chiyani, mukuona? Ndipo ine ndikuganiza zikatero, ife timakhala ndi ufulu wangwiro, monga ife timachitira mu zachithupi, ngati ife titapita kwa dokotala wa pa banja lathu, mwina mwake dokotala wa uko kumudzi, dokotala wina wabwino wachikulire amene amatenga nyali kumayenda m'munda usiku kuti akakupezeni inu, kuti akakuchitireni inu udokotala. Ndipo ngati iye alephera kuti adziwe, iye amapita kwa wina wake amene ali wapamwamba pang'ono kumuposa iyeyo. Iye amakutumizani inu kwa katswiri. Ndipo tsopano ngati katswiriyo walephera, ndine okondwa, ife tilinalo gwero lina, msing'anga wamkulu. Ndipo iye samalephera, uyu samalephera, chifukwa iyeyo ndi mlengi iye mwini. Ndipo iye anatikonzera ife njira. Tsopano, ngati mukanakhala mphamvu iliyonse yochiritsa mwa ineyo kuti ndichite izo, ine ndikanabwera pamenepo ndikudzachita izo. Ine ndikanakhala wokondwa basi kuti ndidzatero. Koma kunena za mphamvu ya machiritso, ine ndilibe iliyonse. Palibe munthu wina aliyense amene ali nayo mphamvu ya machiritso. Koma ife tinaptumidwa mwaona kuchokera kwa Khristu kuti tizipempherera odwala amene anasungitsa kale mphamvu ya machiritso, mukuona? Ndipo ife tikungobwera monga momwe zinayikidwira kuti tidzalembe cheke pa zimenezo. Ndipo chilichonse chimene inu mudzawapempha Atate mudzina langa, chimenecho ndi cheke chosalembedwapo. Chilichonse chimene inu mudzawapempha Atate mudzina langa, chimenecho ine ndidzachichita. Ndi lonjezo bwanji, silingathe kulephera basi. Ndipo ine ndawathandizapo abale anga ndi alongo kuzungulira dziko lapansi kuti apange kusungitsa kumeneku kapena kuti apange kutapa kumeneku pa ndalama zimenezi mu banki ya Mulungu pa magazi a Yesu Khristu. Ndipo izo zakhala zopambana kwambiri. Iye nthawi zonse wakhala akulipira, ndipo ndi chifukwa chakuti anasungitsa kale kumeneko, ine mukuona. Iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, ndi mikungirima yake ife tinachiritsidwa. Muona, zonsezo zinatha, ndipo ndife wokondwa usiku uno chifukwa cha chikhulupiriro chanu. Ine ndikukhulupirira Bili Amanduza kuti mʼbale wina amabwera kuchokera komwe ku Canada, kapena akwina kwake. Ndipo kodi mkulondola uko? Ndinu mbale uchokera ku Canada, ndipo, kodi inu mukuchokera kuti mbale? Kendallville, Indiana, uchokera ku Fort Wayne. Ine, ndinakwatitsidwa ku Fort Wayne, ine ndikukumbukira bwino. Ndinali ndi misonkhano yambiri kumeneko ku Red Gate Tabernacle. Ine ndikuganiza inu mukudziwa komwe iye ali. Ndipo ine ndikukumbukira ngati mnyamata wang'ono ndimakhala pa mapazi a Paul Rudder mu Red Gate Tabernacle, basi ndili mtumiki wophunzira wang'ono. Iyeyo ndi munthu wopambana mʼbale Paul anali ndiponso mʼbale Red Gate, amuna achikhulupiriro. Mizimu yawo iwuse usiku uno. Ndipo tsopano pamene ine ndinali mnyamata wang'ono, ine ndikungoyesera kuti ndizipitiriza zimene iwo anazisiya, zimene Yesu anawusiyira mpingo wake njira yonseyo mpaka kuno. Tsopano ndi chikhulupiriro chonse chimene ine ndili nacho, ine ndikubwera kuti ndidzakupempherereni inu. Ndipo ine sindikungobwera mwachisawawa. Ife sitimafuna kuti tiziyandikire izo mwanjira imeneyo. Ayi, izo sizoyenera. Ife tikubwera tikukhulupirira kuti ife tilandira zimene ife tazipempha, mwaona? Kudziwa kuti Mulungu analonjeza zimenezo. Ndipo ife tikubwera ndi chitsimikiziro mu mtima mwathu kuti Khristu anapanga lonjezo, ndipo abale inu mwayesetsa kuyika chikhulupiriro chanu pa guwa, mwachita zonse zimene inu mukanatha. Ine ndikubwera kuti ndidzayikepo changa limodzi ndi inu usiku uno. Kuona. Ndipo tsopano ife tili ndi guwa lalikulu limene layala mu milengalenga. Ndipo pa guwa limenelo pagonekedwa nsembe yathu, mwana wa Mulungu. Mwaona. Ndi nsembe yewukha magazi imeneyo. Mulungu sangathe kuyang'ana pamenepo popanda kuyilemekeza iyo. Mwaona. Pakuti amenewo ndi mawu ake. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mvereni inu iye. Ine ndimupempha mʼbale Neville, akulu ampingo athu, ngati iwo angabwere patsogolo tsopano limodzi ndi ine pamene ife tikupita. Ine ndikufuna mpingo wonse, bwanji ngati uyu akanakhala mʼbale wanu, mwamuna wanu, mwana wanu, abambo anu ndi wawina wake. Mkumbukireni. Tiyeni ndikuona mtima konse kumene ife tili nako, mufikire Mulungu tsopano chifukwa cha abale awa. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Atate achisomo akumwamba, ife tikubweretsa pamaso panu tsopano pa guwa lachisomo. Ngakhale ife tayima pafupi ndi benchi ya thabwa yaing'ono, monga izo zimakhalira kuno pa dziko lapansi, koma chikhulupiriro chathu tachikwezera kupita ku guwa lofuka moto uko, kumene Yesu, fungo lokoma lotetezera pamaso pa Mulungu, nsembe ya magazi yochokera pa Calvary, amene anagonjetsa kudwala kulikonse, matenda aliwonse, imfa, gehena ndi manda, ndipo anaukanso kachiwiri, ndipo anakwera kumwamba kuti akakhale pa dzanja lamanja la ufumu wake. Ndipo ife mwachikhulupiriro tikubwera tikudzinyamulira tokha pamwambapo mu chisomo cha Mulungu kuti tidzanene pa guwa ili kwa mlengi wamkulu wa miyamba ndi dziko lapansi. Tilandireni ife Ambuye pamene ife tikuyandikira mu dzina la Ambuye Yesu. Apa pali abale athu, ndipo mmodzi wa iwo akuchokera uko ku mtunda kwa Fort Wayne kumadera kuno, ndipo winayo wachokera njira yonse ku Canada kubwera kuno wadzera nthawi yofunikira kwambiri. Zimenezo ndizapakati pa imfa ndi moyo Ambuye. Apa pali amuna awiri komabe achinyamata, ntchito yambiri yatsalira mwa iwo kwa inu. Ambuye, asilikali awiri a Khristu amene akukhulupirirani inu. Ndipo ndani waponya muvi, ndipo muvi wachiphe umenewo walasa pena pake muthupi lawo. Ndipo iwo abwereranso ku chipatala cha chisomo cha Mulungu kuti adzayanjanitsidwire ku machiritso kuti iwo akathe kufikanso patsogolo kachiwiri ali ndi chishango mmwamba akupita ku nkhondo. Iwo abwera kuti adzalumikizane nafe pa mphamvu za pemphero Ambuye, ndipo ife tikupita kuti tikakomane naye mdaniyo. mudzina la Yesu Kristu, amasule iwo. Ife tikulamulira iwe mudzina la Yesu Kristu, asiye iwo azipita. Iwo ndasilikali ankhondo. Ndipo ngati wantchito wanu, ine ndikupita patsogolo tsopano, kuti ndikayike manja pa iwo. Ndi chikhulupiriro, ndikukhulupirira kuti zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akukhulupirira. Natero Ambuye wathu, kapteni wathu wankulu wakunkhondo, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachiritsidwa. Izi ine ndikuchita mu dzina la Yesu Khristu, lole mphamvu ya matenda imene yamanga thupi la mʼbale uyu, imumasule iye mu dzina la Yesu Khristu. Mphamvu ya matenda imene yamanga thupi la mʼbale uyu, umumasule iye mu dzina la Yesu Khristu. Iyo ichokepo. Mulungu wa mphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi wopereka wa mphaso yabwino iliyonse, mubweretse madalitso anu pa awa amene ife tawadalitsa. Ndipo zinalembedwa mʼmalemba kuti ngati inu mudzanena kwa phiri ili, samuka, kusakayika mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanenacho chichitika, inu mukhoza kulandira chimene inu mwanenacho. Ine ndikukhulupirira kuti matendawo achoka pa thupi lawo. Tsopano izo zanenedwa, tsopano mulole izo zichitike. Amen. Mu dzina la Ambuye Yesu, ine ndikukhulupirira inu mwamasulidwa. Mu dzina la Yesu Khristu, ine ndikukhulupirira kuti inu mwamasulidwa. Amen.
Does the church believe likewise?
Kodi mpingowu ukukhulupirira chimodzi-modzi?
Let it be done.
Ndiye izo zichitike. Tsopano, kodi pangakhale ena pano amene angafune kuti akumbukiridwe mu pemphero? Kodi inu mungakweze dzanja lanu? Chabwino, tiyeni ife timuyandikire iye tsopano amene inu mukuyikana manja pa wina ndi mnzake kunja uku. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akukhulupirira. Mulungu woyera kwambiri, mwachikhulupiriro ife tikumuona Yesu. Ife tikukhulupirira kuti iye wayima pano. Iye akuwayang'anira mawu ake, ndipo iye anati, paliponse pamene awiri kapena ambiri asonkhana mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Tsopano Atate akumwamba, lole mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse iwakhudze anthu awa. Ambuye, mune iwo alumikizana manja wina ndi mzake, kuyikana manja pa wina ndi mzake. Kutuma komaliza kumene inu munakunena kwa mpingo. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Inu munalonjeza zimenezo, ndipo ife tikukhulupirira izo. Kotero tsopano izo zachitika, ndipo ife tikukutamandani inu chifukwa cha izo, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndipo mu dzina la Yesu Khristu, mphamvu ya Mulungu itadzodza mipango iyi kwa odwala ndi osowa, ndipo pamene iyo izitumizidwa ndi kukayikidwa pa odwala, mulole zikachitike kuti iwo akachiritsidwe. Ife timawerenga mu Baibulo kuti iwo anatenga kuchokera kwa Paulo oyera ti mipango zovala, mizimu yoyipa inawachokera anthuwo, ndipo matenda anachiritsidwa. Ndipo Atate, ife tikudziwa kuti sindife Paulo oyera, koma ife tikudziwa kuti inu mukadali Yesu panobe. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupereke chopempha ichi kwa ulemerero wanu. Amen. Ine sindikudziwa ngati kuli matepiwo ayatsidwa panopo kapena ayi. Kodi iwo ayatsidwa? Ngati sichoncho, ine ndikufuna kuti iwo awayatse iwo pa nthawi ino. Ine ndikukhulupirira kuti choyatsira chili pamwambapo. Tsopano, ine ndikuyembekeza kuti sindikutopetsani inu usiku uno. Ine ndikuyamba mulawirirapo pafupi ndi theka la ola kapena maminiti 35. Ndipo tsopano, ili ndi phunziro la Sunday school. Ndipo ine ndimaganiza kuti mwina mwake zingachite bwino ngati izi zikanajambulidwa zimene zili pa mtima panga. Ndipo ife tikukonzekera kuti tilowe mu gawo latsopano, kachiso atsopano, zonse zatsopano. Ndipo tsopano, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena amalemba. Ngati anthu inu mungafune kuti muwerenge nane, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Samueli woyamba, mutu wa 8. Ndipo ife tikufuna kuti tiyambire ndi ndime ya 4 mpaka ya 10. Ndipo kenako kufuna kusunga nthawi ya 19 mpaka ya 20. Ndipo ine ndi mapepa langapo amalemba ndi zolozirapo zimene ndazilemba apa. Mwakuti ngati anthu inu muli ndi zolembera ndi pensulo, kapena china chake, pepa ndi mungafune kukayang'anapo pa izi, kapena kuti muzisunge izo, inu mukhoza kukhala nazo izo, kapena Bambo Magwaya akhala nayo tepi. Ndipo ine ndikufuna kuti tepi iyi ipite kwa azitumiki, abale anga, atumiki amene sana ndimvetsetse ine, makamaka abale amipingo ya zipembedzo, ndipo pafupifupi zipembedzo zonse. Ndipo phunziro langa usiku uno ndi chifukwa chimene ine ndimatsutsana nacho chipembedzo cha bungwe. Ndipo ine ndiwerenga tsopano kuti tikhale ndi maziko, kapena kuwerenga kwa lemba kuti tizipange izi zikhale za malemba kwenikweni. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Samueli woyamba 8, 4 mpaka 10, kenako 19 mpaka 20. Kwa mvetsera anga ooneka, ine ndikudalira kuti mukapita kwanu mukalemba malemba amenewa, ndipo mukawawerenga iwo mosamalitsa. Ndipo kwa abale amene ati azikamvetsera pa tepi, ine ndikudalira kuti inunso simukangoyimitsa tepiyo pamene china chake chanenedwa, mwina mwake chimene inu simunagwirizane nacho, koma mukafunafuna Mulungu pa zimenezo kukaona ngati izo zili mwa malemba. Ine ndikuganiza kuti ife timayenera kutero kwa ifeni ndi kwa uthenga wa tsikuli. Ine ndimakhulupirira kuti machalichi onse ali nawo Akhristu mmenemo, ndipo ine ndithudi sindimalankhula motsutsa Akhristuwo. Koma chifukwa chimene ine ndachitira zomwe ine ndachitazi ndi kunena zomwe ndanenazi, ndi chifukwa chakudzoza kwa Mzimu Woyera pa mawu. Tsopano tiyeni ife tiwerenge Samueli woyamba, mutu wa 8, kuyambira ndi ndime ya 4, ndipo tiwerenge mpaka ya 10, kuphatikizira poyamba. Pamenepo akuluakulu onse a Israeli anasonkhana pamodzi, ndipo anabwera kwa Samueli ku Rama. Ndipo anati kwa iye, taonani, inu mwakalamba, ndipo ana anu sakuenda munjira. Tsopano mutipangire ife mfumu yoti izitiweruza ife monga mafuko ena onse. Koma chinthucho sichinamkondweretse Samueli pamene iwo anati mutipatse ife mfumu yoti izitiweruza ife. Ndipo Samueli anapemphera kwa Ambuye. Ndipo Ambuye ananena ndi Samueli, mvere zonena za anthuwo zonse zimene iwo akunena kwa iwe, kuti iwo sanakukane iwe, koma iwo andikana ine kuti ine ndisalamulire pa iwo. Monga mwa ntchito zonse zimene iwo anazichita kuyambira tsiku lija ndinawatulutsa iwo kuchokera ku Igupto kufikira tsiku la lero, mmenemo iwo andisiya ine ndipo akatumikira milungu ina, momwemonso iwo akutero ndi iwe. Tsopano chotero mvere zonena zawo, koma uwachenjeze kolimba ndi kuwaonetsera iwo makhalidwe a mfumu imene iti izidzawalamulira iwo. Ndipo Samueli ananena mawu onse awa Ambuye kwa anthuwo amene anamupempha iye za mfumu. Tsopano ndime ya 19 ndi ya 20 kuti titsirizirepo. Komabe anthuwo anakana kumvera mawu a Samueli. Ndipo iwo anati, ayi, koma ife tikufuna tikhale nayo mfumu pa ife, kuti nafenso tikhale monga mafuko ena onsewo, ndipo kuti mfumu yathuyo izitiweruza ife, ndipo izipita patsogolo pathu ndikukatimenyera nkhondo zathu. Ambuye aonjezere madalitso ake pakuwerenga kwa mawu ake. Tsopano ngati kalasi la Sunday school, ine ndikufuna kunena kuti ife tikufuna kuti tiyesere kukhala cherubasi monga mmene ife tingathere ku mawu. Ndipo ife tikudziwa kuti nthawi zina zinthu zimanenedwa, ndipo mipingo ina zimene zimapunkhwitsa wina amene anaphunzitsidwa mosiyana ndi zomwe iwo ali nazo zimene akuzimvazo. Mwachitsanzo, munthu wina anandiwuza ine tsiku lina amene ali mzanga wa ine yemwe wakhala pomwe pano. Iye anati, pamene inu munanena mʼbale Branham ndi kuchuluka kwa chikhulupiriro chimene ine ndakhala ndili nacho mwa inu, ndi chikhulupiriro pamene inu munanena kuti kulibeko gehena yamuyaya, anati, ine ndinakhala ngati ndigwe pa mpando wanga. Ndipo ine ndinati, ndithu ndi munthuyu akulakwitsa. Ndiyeno anati, inu munatisiya ife kuti tiyime kwa kanthawi pang'ono. Ndipo kenako inu munadzati, kulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya, ndipo umenewo umachokera kwa Mulungu. Ndipo izo ndi zomwe ife tonse timafunafuna, mwaona. Ndipo palibepo lemba limene limanena kuti kuli gehena ya muyaya, kufukwa umuyaya sumachita kuyamba, ndiponso si umatha nkomwe. Kotero Baibulo limati, gehena analengedwera ndilekezi ndi angelo ake, kotero iye si wa muyaya. Inalipo nthawi imene kunalibeko, ndipo idzakhalaponso nthawi yomwe sadzakhalaponso kenanso. Koma mwina mwake, iwo azikalangidwa mmenemo podzera mmoto ndi miyala ya moto ndi mmaenje ya moto kwa ma ayoni anthawi. Mwa iyo potsiriza idzatha, chifukwa gehena si ya muyaya. Ndipo ngati kukanakhala kuti inalipo gehena ya muyaya, iwe umayenera kudzakhala ndi moyo wa muyaya kuti ukakhale ku gehena ya muyayayo. Ndipo ngati iyo inali ya muyaya, iyo nthawi zonse inalipo, ndiye kuti iwe nthawi zonse umakhala uli ku gehena, ndipo nthawi zonse uzikakhala ku gehena. Mukuona kotero? Kulibeko ayi chinthu choterocho. Kotero inu mukuona, umuyaya ndi kusakhala ndi chiyambi kapena mapeto. Ndipo ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya, ndipo umenewo umapezeka mwa Mulungu. Umachokera ku mawu a Chigriki zoe, omwe amatanthauza moyo wa Mulungu mwini. Ndipo pamene ife tabadwanso kachiwiri ndi mzimu wa Mulungu, ife timadzakhala amuyaya ndi Mulungu, chifukwa ife tili nalo gawo la moyo wake, zomwe zimatipangitsa ife kukhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Tikatero ndiye kuti ife tili nawo moyo wa muyaya. Ndipo moyo umene uli mwa ife, Mulungu adzadzutsa thupilo ndi moyo wake pa tsiku lotsiriza. Koma ndi mzimu wa Mulungu umene uli mwa ife, umene udzatidzutse, chifukwa ndi mzimu wa Khristu umene unali mwa Khristu, umene udzafulumizitse matupi athu ndi kudzatiukitsanso ife mmodzi ndi Iye, kuti tikakhale mu ulemerero ndi kukalamulira ndi Iye. Tsopano tipite ku phunziro. Tsopano ine ndakhala kudutsa mu zaka izi, ndipo kachisu uyu wayima. Ngakhale ine ndinadzozedwera mu mpingo wa Missionary Baptist ndi Dr. Roy E. Davis pafupifupi zaka 33 zapitazo kuno mu Jeffersonville. Tsopano ine kuyambira pamenepo, ine ndinakhala mu bungwe kwa kanthawi kakafupi miyezi pang'ono, dzafika pamene china chake inabwerapo chimene sichinali mwa malemba ndi mpingowo. Ndipo ine ndinamuwuza iye kuti ine sindingatsatire zimenezo. Ndipo kotero ine ndinali chifukwa ndinafunsidwa kuti uchite izi kapena ngati sutero, ndipo ine sindinaterodi. Kotero icho chinali chinthu chimodzi chimene ine ndimakhulupira kuti awa ndi mawu a Mulungu. Ndipo ine ndinanena kwa munthu amene anali mphunzitsi wamkulu, ngati inu mungandisonyeze zimenezo mawu a Mulungu. Koma izo zinali, iye anati, zimenezo ndi chiphunzitso chathu. Ine ndinati, koma ine ndikufuna kuti izo zichokere mu mawu, mwaona, mawu a Mulungu. Ndipo sikuti chifukwa chakuti ine sindili wa bungwe, ndiye chifukwa chake ine ndimatsutsana nalo bungwe, chifukwa ndine wothokoza kwa abale anga, kwa omwe ine ndikuwalankhula lero, amene amandiitana ine, ine ndikuganiza pafupifupi chipembedzo chilichonse, makamaka mabwalo a Full Gospel, ndipo ngakhale mwa yochuluka ya mipingo ina. Ine ndafunzidwapo kuti ndipite kukakhala nawo mu ziyanjano zawozo ndi kukajoinana nawo iwo. Koma ine ndakhala woyima pandekha chifukwa chikoka chimene ine ndili nacho. Ine sindimafuna kuti ndichike icho pa gulu limodzi la anthu. Ine ndimafuna kuti ndiike zimene Mulungu wandipatsa ine, pemphero la odwala, kuti likapindulire ana onse a Mulungu mu bungwe lililonselo. Iye sanayambe wandiletsapo ine kuti ndisamupempherere kapena osamupempherera uyu chifukwa iwo ndi ya chakuti ndi chakuti. Mulungu amaweruza mtima wa munthu. Ndipo tsopano kuyamba ndi kuyamba, chifukwa chimene ine sindinakhale wa iwowo ndipo ndimalankhula motsutsana nazo izo ndi chakuti, poyamba chifukwa chakuti ine sindimakhulupirira kuti bungwe la Chikhristu ndi la mwamalemba. Ine ndimakhulupirira kuti ilo si la mwamalemba. Ndipo ndi chimene ine nditi ndiyesere usiku uno kuyesesa mwachisomo cha Mulungu kuti nditsimikizire kwa inu kuti izo siza mwamalemba, sizovomerezeka kukhala ndi bungwe lililonse. Tsopano malo oyambirira, ife timachitcha icho chipembedzo. Mawu akuti chipembedzo ndiyophimba, amatanthauza kuphimba china chake. Tsopano Adamu anali ndi chipembedzo, koma ndithu ndiye anadzipangira icho yekha kuchokera m'masamba amkulu, ndipo izo sizinagwire ntchito. Iye anadzipangira maganizo ake ake, ndipo anayesera kuti apange njira yothawirapo kuti akapeze chipulumutso mwachina chake chimene iye anali atachipanga yekha. Ndipo Mulungu anachikana icho kuchokera kwa Adamu mpaka kudongosolo la bungwe lomalizira. Sizinayambe zakhalapo, ndipo mwachisomo cha Mulungu ife titsimikizira izo lero kudzera mu Baibulo. Chipembedzo chinali chophimba. Adamu anadzikonzera yekha chophimba kuchokera m'masamba amkulu, anapanga icho yekha kuyesera kuti achite china chake yekha, koma Mulungu ankafuna imfa chitetezero. Tsopano pali kusiyana kwakukulu pakati pa chipembedzo ndi chipulumutso. Mwaona? Chipulumutso. Chipembedzo ndi chophimba. Mukuona? Chipulumutso ndi kubadwa, mphatso ya Mulungu. Chipulumutso ndi kubadwa, mphatso ya Mulungu. Ndipo iyo singapezedwe ndi munthu aliyense kapena gulu lililonse la anthu. Ndi munthu payekha amene Mulungu amamubweretsera mphatso iyi. Ndipo mphatso izi za moyo wa muyaya zinadzozedweratu ndi Mulungu kwa munthu aliyense payekha tisanakhale nalo mkomwe dziko lapansi malingana ndi malemba. Baibulo limatelo muchivumbulutso kuti wotsutsa Khristu amene anali woti adzabwera pa dziko lapansi akanadzanyenga onse akukhala pa dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wankhosa asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Mukuona? Mulungu mwakudziwiratu kwake anaona amene akanadzabwera ndi amene sakanadzabwera. Khristu anabwera kuno kuti adzapange njira kwa iwo amene akanadzabwera. Mwaona? Wadziwa enawo. Ngati iyeyo ali Mulungu komwe, iye ayenera kukhala wopanda malire. Ndipo ngati iye ali wopanda malire, iye sangathe kukhala wopanda malire, wopanda kukhala wamphamvu zonse. Iye sangathe kukhala wamphamvu zonse wopanda kukhala wopezeka ponse ponse. Iye sangathe kukhala wopezeka ponse ponse wopanda kukhala wodziwa zonse. Kotero inu mukuona? Zonsezo zimamupanga iye kukhala Mulungu. Kotero iye anawadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Iye ankadziwa amene akanadzatero ndi amene sakanadzatero. Ndipo iye ankadziwa kuti analipo ochuluka amene akanadzatero. Kotero iye anamutumiza Khristu kuti adzawapangire chitetezero iwo amene akanadzabwera. Tsopano alibe chimene ife timapanga mene chingathe kukhala ndi chochita chilichonse ndi zimenezo. Yesu anati, onse amene Atate anandipatsa ine anandi tense yakale adzadza kwa ine. ndipo palibe munthu amene angadze pokhapokhapo Atate anga atamukoka iye. Mukuona tsopano, mukuona zonsezo zili mu chidziwitso cha Mulungu. Ine mukuti mbale Branham, kodi ine ndili mmenemo? Ine sindikudziwa, ine ndikungodalira kuti ndilimo. Ife timachigwirira ntchito chipulumutso chathu mwamantha ndi monjenjemera. Tsopano mpingo unakonzedweratu kuti udzakakomana naye Mulungu wopanda banga kapena khwinya. Tsopano ngati ife tili mu mpingo umenewo, ife tinakonzedweratu limodzi ndi mpingo umenewo. Tsopano mudzipime nokha ndi mawu, ndiye ili mukhoza kufufuza kuti kodi ife tatalikirako chotani. Tsopano chikhristu cha bungwe sichingathe nkomwe kupereka chitsimikiziro chimenecho. Ayi, ena iwo amati inu mubwere ndipo mudzavomereze kuti Yesu ndi Khristu, ndipo mudzabatizidwire mu mpingo. Mdierekezi amachita chinthu chomwechomwecho. Iye amakhulupirira iye mwini kuti Yesu ndi Khristu, ndipo amanjenjemera. Mwaona izo nzona. Mulungu sanalamulire mkomwe palibe paliponse mulemba kuti padzakhala konse bunga lililonse. Mulibemo malo mu Baibulo azimenezo. Adamu anayambitsa chimodzi ndipo chinalephera, ndipo kenako Nimrod anayesera kupanga bungwe. Ngati ndinu wa za mbiri yakale, ndipo inu mukuidziwa mbiri yakale ya Babylon, mwerenge la Hislop to Babylons, inu mukapeza kuwala kochuluka kuti Nimrod munthu uyu wa tchimo anamutenga Babyloni ndi matchali chake onse ang'ono, kapena malo ozungulirako zimene zinali choyimira cha chikhristu cha chinyengo cha tsiku lotsiriza lino. Ndipo anapanga malo amodzi akulu kwambiri, ndipo ena onse a iwo ankakasewerako, ankakapereka ulemu kwa iwo. Ndipo kumeneko iye anamangako nsanja, ndipo anayesera kuti awasonkhanitsire anthu pamodzi. Koma izo zinalephereka. Zimenezo zinalephereka. Kora, numeri 16:1, ngati inu mukufuna kuti mukawerenge. Kora anayesera chinthu chomwechomwecho. Iye anawatenga alevi onse pamodzi, ndipo anawatenga ena anthu otchuka, anthu apamwamba, anthu opambana, anthu oyera. Ndipo iyeyo ndi Datani anabwera pamodzi ndipo anati, sizoonayi kuti munthu mmodzi azitilamulira ife tonse. Ndipo kotero iwo anayesera kuti ayambitse bungwe pamodzi. Ndipo iwo anapita kwa Mose ndi Aroni, amene Mulungu anali atawasankha kuti ayigwire ntchitoyo. Ndipo anakawawuza iwo kuti akuzitengera okha kwambiri, kuti mpingo onsewo unali oyera. Ndipo iwo anali nawo ufulu kuti mu unyinji wa uphungu mumakhala chitetezero. Inde iwo amatero, zimenezo sizimakhudzana ndi Chikhristu, zimenezo zimatero ku nkhondo. Mukuona kusiyana kwakukulu. Inu mukhoza kutenga lemba ndi kuti Yudasi anapita ndipo anakazimangirira yekha, ndipo inu mupite mukachite chimodzimodzi ngati inu mukufuna kutero. Koma izi sizolondola. Mulungu anali atamusankha Mose, ndipo Mulungu anali atamusankha Aaron, ndipo izo zinali uthenga wa tsikulo. Ndipo zilibe kanthu kuti mbali nayo inkaoneka yabwino bwanji. Izo zinali zosiyana ndi malingaliro a Mulungu. Ndipo ife tiyenera kulola maganizo a Mulungu akhale maganizo athu. Mulole malingaliro amene anali mwa Khristu akhale mwa inu. Ndipo Baibulo ili limawulula malingaliro a Khristu. Ndipo buku lonse la chivumbulutso lotchedwa Apocalypse ndi vumbulutso la Yesu Khristu. Ndipo ife tikhoza kuona momwe iye akuchitsutsira chinthucho, momwe iye akuchitengera icho kumbali imodzi. Ndipo ife tifika kumeneko posachedwa apa. Chabwino, Kora, ine ndikukhulupirira kuti iye anali wodzipereka mu machitidwe akewo. Ine ndikukhulupirira kuti munthuyo sankatanthauza kuti achite molakwitsa. Ine ndikukhulupirira kuti kunali kusazindikira kwa munthuyo kumene sikunaone dzanja la Mulungu likuyenda ndi kuwadziwa malemba. ndipo ndichifukwa chake iye anangozibweretsa izo kumaganizo ndipo zimenezo basi ndi pafupifupi 90% la vuto lero kuti ife timayesera kubayiramo mudongosolo la mulungu maganizo athu ndipo ife sitiyenera kuti tiziganiza mkomwe iye amatichitira kuganizako ife timayenera kuti tizikupereka kuganiza kwathu kuchifuniro chake inu mukumvetsa tsopano kora ndi cholinga chabwino amapita uku ndi uku ali ndi chiphunziso chabodza mwakawawuza abale awa ndi kumawalozera iwo mwamalingaliro kuti mulungu sanangomudalitsa moseyekha mneneli mtumiki ndipo anali atangomudalitsa iye yekha koma gulu lonselo linali loyera iye anati ndipo tsopano gulu lonseli lili nawo ufulu wochita izi ndipo gulu lonseli lili nawo ufulu wochita izo ndipo kotero iwo anatenga anthu abwino alevi tsopano uko kunali kusankha kwa mulungu amene angatchedwe lero atumiki levi anali mtumiki wamkachisi kodi mose sanawitanitsire iwo zimenezo ndipo apa iye sanapite pa zimenezo mosalemekeza iye anawawuza iwo kuti azitenga zofukizira ndipo aziyika moto woyera mkati mwake ndipo aziyika lubano pamwamba pa izo ndipo azikupiza lubano loyera ili zimenezi zinali lamulo la mulungu ndipo iwo anabwera ndi kudzapanga gulu la amuna kuti azitsogolera mpingowo pamene mulungu anali atamulamulira munthu mmodzi kuti azichita zimenezo ndipo pamene iwo anachita zimenezo mose anagwa pa nkhope yake pakuti iye anali akudziwa kuti mulungu anali atamulamulira iye ku ntchito imeneyo ndipo mulungu anati awuze iwo kuti abweretse zofukiza zokuno ku kachisi ndipo kotero pamene iwo anayamba kukupiza zofukiza zawozo zodzaza ndi moto ndi lubano likufuka mulungu ananena kwa mose ndi aroni dzipatuleni nokha kwa iwo tulukani pakati pawo kuti mtsogolomo iye anawatcha iwo ochimwa osakhulupirira ndipo tchimo ndi kusakhulupirira mu mawu a mulungu iwe umaba chifukwa iwe sukukhulupirira iwe umanama chifukwa iwe sukukhulupirira iwe umachita chigololo chifukwa iwe sukukhulupirira ngati iwe ukanakhala wokhulupirira iwe sibwezi kuchita zimenezo pali mikanjo iwiri yokha imeneyo ndi chikhulupiriro kapena kusakhulupirira iwe umalamuliridwa ndi chimodzi kapena chinzakecho tsopano mulungu pachiyambi anali mawu ndipo iye anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu iye anali mawu iye ndi mawu ndipo pamene mulungu akhala mwa inu zimenezo ndi mawu a mulungu akukhala mwa inu pamene inu mukhoza kuvomereza chilichonse chimene iye akunena ndi amen ameneyo ndi mulungu akukhala mwa inu tsopano ngati inu mungazindikire anthu osalakwawa ali ndi zofukizira mdzanja mwawo moto woyera uli mdzanja mwawo mulungu anatsegula nthaka ndipo inawameza iwo ndipo anawalekanitsa iwo kwa mose chifukwa mose anadzilekanitsa yekha kwa iwowo ndipo mose anachenjeza gululo musapusitsike nalo gulu la mtundu umenewo chokaniko kwa iwowo tsopano inu mukudziwa malemba mukawerenge ya 16 ya 17 wa 18 ngakhale mutu wake ndipo inu mukazipeza zimenezo dzipatuleni nokha kwa ochimwawa ochimwa osakhulupirira tulukani pakati pawo pakuti iwo alunjika wakuchionongeko ndi chilichonse chimene iwo ali nacho ndipo pamene iwo nthaka inalimika ndipo inagwa limodzi ndi amunawa atanyamula moto oyera uwu amuna osalakwa atanyengedwa ndi munthu chimodzimodzinso ndi lero alipo anthu ambiri osalakwa amene akugwa mu msampha wa mwambo atanyamula mawu oyera mʼdzanja mwawo ndipo kumaoneka ngati akulalikira kuchokera kwa iwo. Ine ndinaona kuonetsera kwa pankhope ya mtumiki pamenepo, mtumiki wa Methodist. Anali mtumiki wa Methodist podzafika la Mulungu usiku wathawu. Ndipo pamene iye anayang'ana, ine ndikuganiza zikutanthauza zochuluka kwa inu mʼbale kukhala mutachokako. Tsopano taonani, atanyamula zofukizira moto ukuotcha fungo lokoma la chitetezero pamaso pa Mulungu, ndipo mmanja amenewo atanyamula zimenezo komabe anaonongedwa ali ndi zofukizira mmanja mwawo chifukwa iwo anali kuyesera kuti achite china chake modzipereka komabe motsutsana ndi mawu a Mulungu kuyesera kuti apange bungwe. Anati, iwe umadzitengera kwambiri pa iwe wekha, ndiwe ndani kuti udzinena kuti uli ndi mawu onse a Mulungu? Iwo analephera kuona kuti Mose anali mtumiki wa ola limenelo. Mwaona, iye anali ndi pakuti atero Ambuye analibe paliyense pa dziko lapansi wofanana ndi iyeyo. Iye anali ndi uthenga ndipo anthu analephera kuti auone iwo. Ndipo Mose anali ndendende ndi pakuti atero Ambuye ndithudi chabwino. Tsopano ife tikuchipeza chinthu chomwechomwecho lero. Amuna abwino, amuna amphamvu, amuna ofunikira kumayesera kuti alalikire mawu a Mulungu mʼdzanja mwawo kudzera mu mwambo wina wopangidwa ndi anthu. Kumadula apa ndi kumadula pansi apa ndi kumazipanga izo chonchi ndi kuti mubwere mudzadja wina mpingo ndipo musinthe umembala wanu, ndipo nkumafa mwa uzimu ali ndi mawu amenewo mʼdzanja mwawo. Mukuona, iwo analephera kuti amukhulupirire mtumiki wa Mulungu kapena uthenga wake wa tsiku limenelo. Iwo samatha kumvetsa chifukwa chimene Mulungu wamkulu samagwirira ntchito ndi gulu lonselo la anthu ndipo anangozika izo pa munthu mmodzi. Kodi ndangati aiwo amene ine ndalankhula nawo lero? Kodi ife tichite chiyani mʼbale Branham? Ife tikudziwa kuti inu mukulondola, koma nanga ife tichite chiyani? Bungweli litichotsamo ife. Ife tikhala opanda malo ena oti tizipitako. Ine ndimawamvera chisoni iwowo, koma alipo malo. Inu mukuti chabwino, ife tikafako ndi njala. Davide anati, kuyamba ine ndinali mwana ndipo tsopano ndakalamba, ndipo ine sindinayambe ndamuona polungama atasiyidwa kapena mbewu yake ikupempha chakudya. Zimenezo zili ndendende pa maziko omwewo amene iwo anamukanira Yesu. Iwo anali atakutidwa kwambiri mu chipembedzo chawocho ndi ansembe oyera ndi manyumba oyera ndi machalichi oyera ndi makachisi oyera. Iwo analephera kuti amuone Mulungu ali mukachisi wake wa umunthu. Inu pokhala munthu mukudzipanga nokha kukhala Mulungu. Kuona iwo anali atazikutira mmenemo kwambiri. Amuna awa anali atazikutira kwambiri mwakuti Datani ndi iwowo anali kulondola. Nimrodi anali atazikutira kwambiri mwakuti iye ankafuna kuti akwaniritse china chake mena iye chikanadzawatengera anthu pamwamba pa mkwiyo wa Mulungu. Adamu anali otsimikiza kuti ngati atadziphimba umaliseche wake Mulungu sakanatha kuona iwo. Inu simungathe kuphimba iwo, Mulungu ayenera kuphimba iwo. Mukuona, mukuona, ndondomeko ya Mulungu imaphimba izo, osati anu. Izo nthawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo. Iwo analephera kuti amuone Yesu mukachisi wake, Mulungu ataonetseredwa mu thupi. Lero zimakhala ngati zimandipangisa ine kumvelera moyipa pamene ine ndiona kuti mawu a mu Baibulo adulidwa kwambiri ndi miyambo, ndipo anthu oona mtima amene amayima pamenepo ndi kumamvetsera mawu amenewo ndipo iwo nkumadziwa kuti iwo ndi choonadi. Koma iwo samayerekeza kuti asunthe chifukwa mwambo wawo umawaphunzitsa iwo zosiyana. Kutsuka mapoto ndi ziwiya ndiye abale, kazi chitani zimenezo. Koma ife, ndipo ine ndi apa nyumba yanga, ife timutenga Khristu mawu. Mukuona, tiyeni titenge Yohane 3 mphindi chabe Nikodemo, bwana ndiwolamulira wachipembedzo chachikulu chotchedwa Sanhedrin. Iwana ali atadzisonkhanisa okha pamodzi, ndipo iwo anapanga miyambo yawo. China cha Farisi, ndipo china cha Saduki, ndipo iwo anali ndi chipembedzo chawo pamenepo zosiyana zawo. Pokotero iwo munthu uyu anali bwana wolamulira wa Sanhedrin yaikulu iyi. Munthu wodabwitsa akamaphunzitsa. Iye ankawadziwa malemba, iye ankaganiza choncho. Iye ankawadziwa iwo mwa mwambo wawo. Kodi Yesu sanati inu ndi miyambo yanu mwapanga malamulo a Mulungu kukhala opanda mphamvu? Mwaona? Fukwa cha miyambo yawo ndi chiyani chimenecho? Kuyikapo kutanthauzira kwawo kwawo pa mawu, malo mwasiya iwokha chimene iwo akunena. Iwo amati izo sizikutanthauza izi. Kodi inu munazindikira ndi liwu lomwe lija limene mdierekezi anagwiritsa ntchito kwa Eva kuti ayambise bungwe loyamba? Mwaona? Ndithu zikhala mwa njira iyi, Mulungu sangachite zimenezo, inu mukudziwa? Mwaona? Ndi chinthu chomwecho. Ndi chinthu chomwecho lero. Tsopano ife tikuzindikira wolamulira uyu anabwera kwa Yesu. Chinthu choyamba tsopano iye anabwera kudzafunafuna moyo wa muyaya. Iye anabwera kudzafunafuna chipulumutso. Komabe munthu wamayimidwe akewo bwana mu Israeli. Koma bwana mu Israeli anabwera kwa munthu amene ife tilibe zonena zilizonse kuti iye anakhalapo tsiku limodzi ku sukulu. Bambo wachikulire wokalamba, wansembe wokalamba wophunzira, anabwera kwa mnyamata wang'ono. Iwo anali anthu apamwamba, munthu wolemera, anabwera kwa wopemphetsa, amene analibe malo wogonekapo mutu wake, kuti adzamufunse iye njira yopitira ku chipulumutso ndi moyo. Malo oyamba, iwo a Sanhedrin imeneyo, ananena chomwecho Nikodimo. Iwo anali ataona china chake mwa Yesu, chimene amuna ena abungwe lawolo analibe. Iwo anaona kuti munali china chake mwa iyeyo, chifukwa iye anati mphunzitsi, ife tikudziwa inu, ife. Eya, iwo sibwenzi atavomereza zimenezo kwa iwo bwenzi atakankhidwira kunja. Mukuona? Ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Pakuti palibe munthu amene angathe kuchita zinthu izi zimene inu mukuchita, kapokhapo Mulungu atakhala ndi iyeyo. Ife tikudziwa zimenezo. Oh my. Bungwe. Tsopano ife tikuzindikira kuti Yesu anali kuonetseredwa kwa Mulungu. Tsopano palibe munthu amene angathe kuchita zinthu izi pokhapokhapo Mulungu atakhala ndi iyeyo. Iwo ankadziwa kuti panali china chake chosiyana ndi munthu ameneyo. Iye anali kuwala kwa tsikulo. Iye anali mboni ya Mulungu. Chomwechonso Kora anaona chinthu chomwechomwecho mwa Mose. Iwo analibe munthu tsiku limenelo wonga ngati Mose. Iye anali mboni ya uzimu ya Mulungu ya tsiku limenelo kwa mphamvu ya Mulungu. Kora ndi gulu lakelo anaziona izo mwa Mose. Iwo amamvetsa kuti izo sizikanatheka kuti akhale Mose. Mose sakanatha kutsegula nyanja yofira. Mose sakanatha kutumiza miliri pa dziko lapansi. Izo anali Mulungu mwa Mose. Ndipo chifukwa Mulungu amene anadziyimirira yekha mwa mboni kapena kuwala kwa tsikulo, iwo analephera kuti azione izo. Kora ankafuna kuti alipange gulu lonselo la anthuwo, ankabweretsamo chilichonse. Bungwe limatha kuchita zimenezo, limabweretsamo zinyalala zilizonse zimene zilipo, ndipo nkuzitcha izo Chikhristu. Kumutumiza nyamata ku sukulu amene sakudziwa kanthu za Mulungu kuposa momwe nkafula angadziwire za onyamula lupanga wa ku Igupto. Kumutumiza iye kumeneko ndi kukamupatsa iye maphunziro, ndi kumuphunzitsa iye kuwerenga maganizo, ndi kumupatsa iye PhD ndi degree ya udokotala kapena Bachelor of Arts kapena china chake kapena chinzake monga choncho, ndi kumutumizako iye kutali kuti azikalalikira uthenga amene sanapulumutsidwepo mkomwe. amene angakane kubadwa mwana mwali ndi chiukitsiro, kukana machiritso a uzimu, kukana mphamvu ya Mulungu, kukana mfundo kumene zomwe Yesu anafera, kukana Marko 16 kuti ndiwodzozedwa. Kukana zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira amene Yesu anachita kunena mawuwo iye mwini. Kukana machitidwe 2:38, kukana malemba ena onsewo amene ali odzozedwa. Ndipo nkumayesera kutenga mwambo wa munthu zimene iwo sazidziwa mpangano pomwe, ndipo nkumayimbira zitoliro pa izo. Ndipo pamene iwo uwawuza iwo choonadi ndi kuwasonyeza iwo choonadi, iwo amachita manyazi kuti asunthepo chifukwa cha bungwe lawolo. Kora anachita chinthu chomwechomwecho. Iye anamuona Mulungu mwa Mose. Iye anaona kuti anali nthumwi ya Mulungu akugwira ntchito kupyolera mwa iyeyo. Ndipo Nikodemo anamuona Mulungu mwa Khristu. Palibe munthu amene angathe kuchita zinthu izi pokhapokhapo Mulungu atakhala mwa iye. Nikodemo anali ali kale mu bungwe akuyesera kuti achokemo. Kora anali panja akuyesera kuti alipange limodzi kuti akalowemo. Kusiyana kwake kunali kumeneko. Nikodemo anali akuyesera kuti apeze chipulumutso kuti achokemo mu chinthucho. Iye anakhala ali mmenemo kuyambira ali mwana. Iye anali atatopa nazo izo. Iye ankafuna kuti apulumutsidwe. Koma Kora anali akuyesera kudzipangira malo amene iye akanadzakhala munthu otchuka. Mmene zilili ndi anthu lero. Limene lili vuto ndi Chikhristu. Ife tili ndi zotsanzira zabodza zambiri. Ndipo anthu athu achipentekosti pepani kachulidwe kakeko akuzinyengerera izo kutsanzira kwa chithupithupi. Mulungu angomudzusa munthu ndi kumupatsa iye china chake, ndipo aliyense mu dzikolo ayesera kuti amutsanzire munthu ameneyo. Kodi inu simukuzindikira kuti mukupha timu yanu yomwe pamene inu mukusewera mpira? Ndipo chisomo mmene Paulo anazikira izo, tiye tithamange liwiro ili ndi chipiriro. Munthu amene ali ndi mpirayo tisamulande iye mʼmanja mwake, tiziyesera kuti tizimutchingira iyeyo. Koma mʼmalo mwa zimenezo, chifukwa iye siwa bungwe lanu, inu mumayesetsa kuti mumulande iwo kwa iye. Munthu wina amene ali wachipwirikiti kwambiri, iye sangathe, iye akhoza kupunthwa ndi maluwa apachiguduli chapansi, ndipo akatero ayesera kuti akulandeni inu iwo. Izo nzoona. Tsopano kulankhula mwa uzimu, ine ndikutanthauza, mundikhululukire ine. Ine chabwino iye amapunthwa ndi chinthu chachingʼono ngati machitidwe 2:38. Iyeyo ndithu uli amagwa. Ngati iye angapunthwe konse ndi Marko 16, ndiye angakwanitse bwanji izo? Tikuona maphunziro akulu kwambiri a Khristu, ndipo chinthu kumene chimene anakambirana ku Nisia Khanso, iwo akupunthwa na njobe icho panadusa zaka zonsezi kuyesetsa. Kola anali kuyesetsa kuti apange bungwe kuti alowe mmenemo, ndipo Nikodemo anali ali mmenemo amayesetsa kuti atulukemo. Nikodemo anavomelezedwa ndipo anatulukamo. Kola anafera mmenemo mukuyesetsa kwake. Iye anafera mukuyesetsa kwake komwe. Oh my. Bungwa limene Nikodemo anali alimo linkadziwa kuti Khristu anatumizidwa ndi Mulungu. Ananena choncho, Nikodemo mumutu wa 3 apa akuvomereza zimenezo. Rabi, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi otumidwa kuchokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu amene angathe kuchita zozizwitsa izi zimene inu mukuchita kapokapo Mulungu atakhala ndi iye. Ndiwo gulu lomwelo chifukwa cha bungwe lawo ankamutcha iye Belezebule chifukwa cha mphamvu yake yothamangitsa ziwanda. Ndipo anati iye akuwanyenga anthu athu ndi chiphunzitso chake. Ndi chinthu chomwechomwecho lero. Akunyenga chiyani? Yesu anati ine ndimangochita chokhacho chomwe chimawakondweretsa Atate, ine ndimangosunga mawu a Mulungu basi. Kwa iye anali mawu. Iye samatha kuchita china chilichonse koma mawu. Koma chifukwa cha bungwe lawo, chifukwa cha njira zawo iwo anali atawamangirirako anthu mitima mwawo iwo ankadziwa zimenezo koma bungwe lawo silinkawalola iwo kuti azisunga zimenezo ndiye kuti apange njira yothawirapo kufuna kuti anthuwo asachoke ku bungwero anthu onse akumutsatira iye kufuna kuti anthuwo asachoke ku bungwero ndi kutsatira choonadi cha mulungu chimene iye anali choonadi ine ndine choonadi kuwala pofuna kuti iwo asatsatire chimenecho iwo amanena kuti iye anali kuwanyenga anthu taganizani za zimenezo munthu amene mu mtima mwake ankadziwa kuti iye anali mulungu kuti mulungu anali mwa iye palibe munthu amene anganene zinthu izi kapena kuchita zinthu izi pokhapokhapo mulungu atakhala ndi iye kwadziwa zimenezo ndi kumanena zimenezo ndi kumavomereza zimenezo ndipo kenako nkutembenuka ndi kumamutcha iye belezebule ndi wonyenga anthu awo ndi chiphunzitso chake my nikodemo amadziwa kuti iye anali mneneri tsopano ameneyo anali mmodzi yemwe anali mu bungwe amene ankamukonda mulungu mokwanira ndi kumuopa mulungu mokwanira ndipo amazindikiritsidwa ndi chipangano chakale kuti munthu uyu anali nazo zomuyenereza ndipo amatsimikiziridwa ndi kuvomerezedwa neneli otumizidwa kuchokera kwa mulungu munthu ameneyo ine ndikumulemekeza iye ngati iye anabwera ndi usiku iye anakafika kumeneko iye ali bwinoko kwambiri kusiyana ndi aphunzitsi athu ambiri lero iwo samabwera mkomwe nikodemo podziliza anakafikako kotelo musamamuweruze iye ngati inu simunafike panobe nikodemo ankadziwa kuti iye anali mneneri kotelo iye ankamuopa mulungu iye sakanalola kuti munthu ameneyo angochoka kwa iye wala kwa tsiku limenelo zinalibe kanthu kuti izo zinali zosiyana chotani ndimatuluka bwanji momwe bungwe lake linkanenera kuti izo zinali zosiyana iye anamuona mulungu akumutsimikizira munthu ameneyo ndipo iye anadziwa kuti iye anali mneneri ndipo ngati iye anali mneneri mawu a ambuye amadza kwa mneneri ndipo iye ankadziwa zomwe iye anali kuzikamba kugona kotelo iye anapita kwa yesu iye ankafuna kudziwa momwe angapezere chipulumutso ngati munthu uyu anali mneneri mawu a mulungu anali ndi iyeyo ndipo iye amayenera kuidziwa njira ya chipulumutso koma zimene nikodemo anaphunzira ndi zimene anthu ambiri lero azipembezo za tsiku la lero ayenera kuti aphunzire zimene nikodemo ankayenera kuti azidziwe ndi zimene anthu lero ayenera kuti azidziwe za zipembedzo izi iye anali oposa mneneri iye anabwera kwa iye kuti adzafufuze dzamuuza iye kuti amuuze iye njira yake yakumoyo ndipo yesu mwini wake anali moyo iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo kotero iye analibe samayenera kubwera kuti adzayesere kuphunzira chiphunzitso iye ankayenera kubwera kudzamuvomereza munthuyo ndi chimene chili usiku uno mwala wa pangodya ukukanidwanso kachiwiri kodi mwala wa pangodya ndi chiyani ndi mawu inde khristu iyeyo ndi mawu iye ankayenera kuphunzira china chake iye anaganiza chabwino tsopano munthu uyu ndi mneneri iye ndi mneneri basi kotero kodi inu munazindikira yesu sanamuyankhe funso lake iye anangomudzudzula iye chifukwa cha khungu lakelo woposa mneneri iye anali mawu ndi kuwala konyezimira kwa mawu iye anali mulungu akunyezimira kudzera muchida kutsimikizira kuti anali mulungu mwa munthuyo iye anali mawu yohane woyamba mutu wa 1 yohane woyera mutu wa 1 kani amati pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo apa panali mawu a mulungu akuwala kudzera muchimango chofoka chaching'ono cha munthu ichi ndipo izo zinapangitsa khungu bungwero koma iye anabwera kuti adzawatenge anthu payekha payekha woposa mneneri iye anali mawu iyeyo ndi moyo osati iye sankaswa kuti achite kukuphunzitsani inu za moyo wina umene unali mkudza. Iye anali moyo umenewo iye mwini. Iye anali moyo. Iye anali kuwala. Iye anali moyo. Iye anali moyo wa muyaya unali mwa iyeyo. Kwa iye yekha ndiye wopereka wa moyo wa muyaya. Iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo. Kotero inu muli nawo, inu simungangokhala ndi kuphunzitsa kwa mawu kwa iyeyo. Inu muyenera kukhala naye iye. Inu mukuti anthu amakhala pansi ndi kumaphunzira Bible limenelo ndi mawu onse a Chigriki ndi chimene matanthauzo ake ali ndi zopumira zake ndi zina zotero. Ndipo osadziwa kanthu za Mulungu kuposa chilichonsecho mukuona. Ayi, iye amene ali ndi, iye amene ali ndi maonekedwe, iye amene ali ndi dongoso, iye amene ali ndi mwana, ameneyo ali naye iye, munthuyo. Iyeyo ndi amene ali nawo moyo. Nikodemo ankadziwa kuti iye amadziwa za moyo, ma iyeyo sankadziwa nkomwe kuti iye anali moyo wa muyaya. Ameneyo ndi munthu amene iye anali kulankhulana naye. Tumiki, wala kwa tsikuli, wala kwa dziko, wala kumawalira mundima, ipo ndima suna kuzindikire iko. Iye anatumizidwa kwa ake omwe, ipo ake omwe sana mulandire iye ayi. Bwanji, bwanji, chifukwa iwo anali atachita bungwe kwambiri, atakhazikika ndi kutsuka mapoto ndi ziwiya ndi miyambo. Mwakuti iwo analephera kuti awaone mawu akusandulika thupi. Izo zikubwerezedwanso, izo zikubwerezedwa kachiwiri. Mbiri yakale imazibwereza yokha pafupi pafupi. Inde, iye ankadziwa kuti iye anali, iye ankadziwa za moyo, koma Nikodemo sanadziwa kuti iyeyo anali moyo. Ndi zimene zili lero, anthu ambiri amayesera kumamupanga Yesu, mphunzitsi wamkulu. Iwo mpaka amayesera kumanena kuti iye anali mneneri. Koma pamene iwo uyesera kunena kuti iye anali Mulungu, zimenezo ndiye mwaonjeza, mukuona. Koma iye anali Mulungu, kwa iye ndi Mulungu, kwa iye nthawi zonse adzakhala ali Mulungu. Ndi zimenezo basi, kukondola. Sindikirani, iye sanamuze konse Nikodemo, tsopano pamene iye anabwera kwa iye. Iye sananene konse, tsopano Nikodemo, ine ndimakulemekezani inu kwambiri, kuti inu ndi bwana mu Israeli. Ine ndikuwuzani inu, inu mukusakasaka moyo wamuyaya, mwina mwaka inu muyenera kuti muzipukute pa maphunziro anuwo. Inu simutchula molondola mawu anuwo za mkutu. Kapena mwina mwake inu mukuyenera kuti mukapeze udindo wokwererapo muchipembedzo chanucho, kuti mukhale nawo moyo wamuyaya. Zimene anthu ambiri ayesera kuti achite lero. Udindo wokwererapo, iwo amafuna atadzakhala kuchokera pa mbusa kudzakhala mkulu wa dera, kapena bishop wina, kapena china chake monga choncho. Zimenezo zilibe nso kanthu kochita ndi Mulungu kuposa kalikonse. Muone zimene iye anachita pamaso pa munthu oteroyo. Iye anamudzudzula iye chifukwa chakusadziwa kwake kwa ola limene iye anali kukhalamo. Iwe ukufuna kuti unduze ine kuti ndiwe bwana mu Israeli, ndipo ukulephera kuzimvetsa zinthu zimenezi pamene iye anati munthu ayenera kubadwa kachiwiri. Bwanji iye anati ine munthu wakalamba ndikalowe mmimba mwa amayi anga. Iye anati ndipo iwe ndi bishop, cardinal, mkulu wa dera mu mpingo wa Pentecost. Pena wina wake, munthu wina wake wa mkulu mbungu. Ndipo iwe sikuwadziwa malemba. Ife tili naye Mose. Kati inu mukadamudziwa Mose, inu mukadandidziwa ine, chifukwa iyeyo ndi amene analankhula za ine. Mukuona. Koma osati molingana ndi miyambo yawo, bungwe lawo, zimenezo zinali zosiyana. Koma Mose atalankhula za iyeyo, ndipo iye anali mmodzi amene Mose ankamukamba. Ndipo komabe iwo sanazidziwe izo. Chifukwa chiyani? Iwo anali atazimangirira okha kwambiri pansi ndi miyambo. Iwo samadziwa zimenezo. Ndipo abale anga amene akuwerenga, amene akatenge tepi, musayizimitse iyo tsopano, mini ndichabe. Tiye ndichiyangane chinthu ichi pa nkhope yake kumene. Ine ndimakukondani inu, ndinu mbusa. Ndipo ine sindikuyesera kuti ndikhale odziwa izo zonse. Ngati ine ndikuonetsa chithunzi chimenecho, ndiye inu muyimitse tepiyo ndipo mundipempherere ine. Ine ndikungoyesera kuti ndibweretse kwa inu china chake, mene chili choona. musalale kuti icho chikudutseni inu. Sopano ine ndimalemekeza dongosolo la munthu ndi zina zotero. Koma pamene inu mwapanga mabungwe awa, kayanganani pa Afarisi. Iwo sakanakhala ndi chochita chilichonse ndi Asaduki. Kukwa Asaduki sankakhulupirira mwa ngero kapena mzimu kapena chiukitsiro kapena chilichonse. Ndipo Afarisi amatenga zonsezo. Ndipo iwo anali pa nkhondo wina ndi mzake. Tsopano aumodzi amakhulupirira chinthu china, autatu amakhulupirira china, ndipo amethodist china, ndipo apresbyteria china. Ndipo inu mumalemba mizere yaing'ono. Ndipo kodi inu mumapeza chiyani kugawaniza ubale? Tikadali pomwepo, ife tiwapeza malo amenewo mu Bible posachedwa pa mene iwo ali ndi zomwe Mulungu amanena kuti zili. Tsopano ayi, iye sanamuze iye kuti azipukute. Iye amangomudzudzula iye posachidziwa chinthu chenichenicho. Kodi ndiwe bwana mu Israeli ndipo sukuzidziwa zinthu izi? Ngati ine ndakuuza iwe zinthu zapa dziko lapansi ndipo iwe ukulephera kuzimvetsa izo, taganizani bwana dongosolo lapamwamba mu mpingo wa Orthodox, bishop, cardinal, ndipo iwe ukulephera nkomwe kumvetsa maonekedwe akhanda a zinthu zachithupa zimene ine ndikukuuza iwe. Iwe uzimvetsa bwanji zinthu za uzimu zochokera kumwamba? Koma msodzi mbuli wokalamba amene samatanga khale kulemba dzina lake anazimvetsa izo, mwaona? Ndipo iye anapangidwa kukhala mtsogoleri wa mpingo ku Yerusalemu, Petro. Mukuona? Onse amene Atate andipatsa ine, iye adzadza. Mukuona? Iwo amawaona iwo, iwo amawakhulupirira iwo, iwo amachitapo pa iwo, akudziwa kuti palibepo chomwe chiti iwagwire iwo. Chimodzimodzi ngati mlimi sizokoma kuyikamo nthabwala pakuti ndilongosolepo. Iwo anati mlimi anali ndi nkhuku ya msoti, ndipo iwo analibe madzira okwanira. Iye anayikapo dzira la bakha pansi pake. Pamene bakha wang'onoyo anabadwa, iye anali kanthu kooneka moseketsa kwambiri kapena nkhukuzo zinayamba zakaonapo. Iye anali ndi nkhope yayitali yoseketsa, ndipo iko kamapita pamenepo kakulira kwake malo moti kazilira kluk, ndipo nkhuku zonse zinkadyera ndi kuma jompha mu kholalo. Ndipo chimenecho sichinali chakudya chake ndendende. Kotero tsiku lina nkhuku yokalambayo inamutsogolera iye panja kusayi kwa khola kuti akagwire ziwala. Ndipo chakuphiriko kunali nyanja, ndipo mphepo inapezeka kuti kuchokera nyanjayo. Ndipo iye ananunkhiza madzi ndi chikhalidwe chake basi. Nkhuku yokalambayo inati klak 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 klak, kazibwerera. Iye anati kwak kwak kwak, akulowera kumadzi. Chifukwa chiyani? Iye anali bakha kuyamba ndi kuyamba. Zinalibe kanthu kaya nkhukuyo imachita clark mochuluka bwanji. Iye anali adakalibakha. Ndipo umo ndi mmene zilili ndi munthu amene anakonzedweratu ku moyo wa muyaya. Mune iye akuona kuwala kwa Mulungu, sipangakhalenso mabungwe okwanira mu dziko kuti angachite clark kuti iye abwererenso ku zimenezo. Ayi, bwanji ndi chibadwa chake. Iye akhoza kukhala kuti amadya nawo iwo kwa nthawi yayitali ndi kumadya nyansi zawo ndi zisangalatso. Ma iye anafika pamalo amene iye anapeza china chake chosiyana, kotero iye anadziwa izo. Nkhosa zanga zimadziwa mawu anga, anatero Yesu. Mlendo izo sizingamutsatire. Iwakhoza kumatsatira china chake chosiyana, koma pansi mkati mwa iwo muli china chake chosiyana. Mudzawalole iwo adzamve choonadi nthawi ina, ndipo mudzawaone iwo. Onse amene Atate andipatsa ine adzadza. Eya, iye anamudzudzula iye chifukwa chosadziwa. Iwe ndi bwana mu Israeli ndipo sikuzidziwa zinthu izi. Iwe uyenera kubadwa mwatsopano. Tsopano munthu wachibadwa. Ine ndikufunaku inu mukuzindikira china chake apa. Iwe uyenera kubadwa mwatsopano. Tsopano moyo wachibadwa, ngati ife tili ndi moyo wachibadwa, kufuna kuti tizikhala wotakataka mu moyo wachibadwa uno, mu zinthu zachibadwa, ife timayenera kukhala nako kubadwa kwachibadwa. Iwo samangokutsakamutsa iwe kuchokera pa mtengo pena pake, mwaona? Kukakusomekapo iwe mwa njira ina yake. Iwo anayeserapo izo. Ma izo sizinagwire ntchito. Iko kuyenera kukhala kubadwa kwenikweni, kubadwa kwachibadwa, kuti zikupange iwe kukhala utakataka kuti ukathe kukhala ndi zokhudzira zisanu kumayenda kumalankhula kumapenya kumalawa kumakhudza kumanunkhiza kumva kumayendayenda zina zotero chifukwa zikamatero ndiye kuti ndiwe munthu ndipo ndiwe wogonjera kwa zinthu zonse izi chifukwa izo zimadutsa mmoyo wachibadwa ndipo mukubadwa koteloko nthawi zina ife timakhala anzeru kwambiri muchidziwiso cha dziko lapansi kapena muzochitika zapa dziko lapansi timakhala mapurezidenti ndi ophunzira opambana ndi amekanika pamwamba ndi azasayansi ndi zina zotero ndipo inu nthawi zonse mumadziwa kuchokera pachiyambi pomwe anali ana a Kaini amene anali ndi mtundu wa nzeru umenewo osati a Seti iwo anali oweta nkhosa wodzichepetsa koma ana a Seti anali anthu awu mulungu koma ana a Kaini nthawi zonse amakhala a nzeru apamwamba a sayansi madokotala ndi anthu otchuka izonzoona baibulo limanena choncho inu mukudziwa ilo limaphunzitsa zimenezo ndipo achipembedzo kwambiri koma potsiriza anawonongeka ife timakhala anzeru chifukwa chopita ku sukulu kukatenga maphunziro ndi zina zotero ife timakhala anzeru kwambiri ophunzira ndipo timakhoza kuchita zinthu ndi kunena zinthu ndipo nthawi zina kulankhula momuposa munthu amene ali wodzazidwa ndi mzimu kodi yesu sanati ana a dziko lino ndi anzeru kuposa ana a mu ufumu ndithudi chifukwa iwo ndi nzeru zawo iwo amakhoza kulankhula ndipo amaposa nzeru ndi kuposa kulankhula ndipo amawatenga malemba ndi kuwapotoza iwo kuwapangisa iwo kuti anene zinthu zomwe iwo sakunena iwo sakutanthauza kwenikweni zimenezo pamene munthu anena zimenezo muchokeko kwa iyeyo mulungu amawayang'anira mawu ake inu mukudziwa baibulo linatero iwo analembedwa basi momwe iwo ayenera kukhalira mukuona tsopano iwo anayikidwa mwanjira yakuti azinyenga kapena aziwapangitsa anzeru kupunthwa pa iwo iwo ndi ophweka kwambiri ndi chifukwa chake iwo amapunthwa pa iwo mukuona chabwino nzeru zonse izi ndi zinthu zomwe iwo akhoza kudziwunjikira komabe koma izo ndi zochokera kwa kubadwa kumeneko ndi kochokera pansi dziko lapansi lino izo ndi zochokera pa dziko lapansi ndipo izo ndi zotsutsana ndi mzimu wa mulungu kubadwa koyamba kudzatipanga ife kuti tikhale wotakataka kuno kutipanga ife kukhala munthu wachivundi chifukwa cha mchitidwe wa tchimo m'munda zinapanga munthu kubwera pa dziko lapansi mwamkazi ndipo munthu wobadwa mwamkazi ndi wamasiku owerengeka koma munthu wobadwa mwa khristu ndi wamuyaya yobwa anatero munthu wobadwa mwamkazi ndi wamasiku owerengeka ndi wokhuta mavuto zindikirani koma munthu wobadwa mwa khristu ayenera kubadwa kuchokera kumwamba tsopano koma munthu wobadwa mwa dziko lapansi amakhala wa nzeru ndipo akhoza pafupifupi kukuposani nzeru taonani mmene mdyerekezi analili wochenjera iye anamupusitsa wansembe aliyense amene anabwera pa dziko lapansi iye ndithudi anatero iye anawapusitsa iye akuchitabe zimenezo eya ndithudi anatero iye anali wa nzeru koma iye anakumana ndi wamphamvu mzake tsiku lina kumene anamugonjetsa iye ndipo chinthu chokhacho chimene ife tiyenera kuchita ndi kungogona momutsamira iye iye anamugonjetsa kale iye mukuona koma akuchokera pansi ndipo izo nzeru izi zimene munthu akudziwunjikira kufuna kuti atsimikizire ndi kuonetsa zinthu zonsezi chifukwa chimene munthu ayenera kuchitira izi ndi kuchitira izo ndizotsutsana ndiponso ndi udani malingaliro awu munthu kwa mulungu malemba amanena choncho londola zilibe kanthu kuti ndi zanzeru chotani iwo akhoza kuzipotoza izo mozungulira ine ndikufuna kuti wina wake andisonyeze ine pamene mulungu anayamba wakhalapo ndi bungwe kapena pamene anayamba waliyambitsapo koma pamene akuzitsutsa izo umu mu baibulo zilibe kanthu kuti iwo akuyesetsa bwanji kuti akhale anzeru izo ndizosiyana momwe chidziwitso chingayimirire ndi kukuposani inu pa mkangano ndi kukupangitsani inu kumvelera kuchepa choncho pakukuwuzani inu za zimenezo koma izo ndizosiyana ndi malemba wina wake ananena ndi ine bale brana pali chinthu chimodzi chimene ine ndili nacho motsutsana ndi inu anati ndinu wa yesu yekha ine ndinati ine sindili Ine sindine wabungwe liri lonse. Mkulu wadera lina lake anatumiza tsikulina ndipo anati. Wina wake wanduza ine kuti ndinu wa Yesu ye kambale brana. Nendinati, izo sizona, izo ndizola kuika. Anati, iwa anduza ine kuti inu mumakhulupirira muchikondi chomasuka. Kuti amuna asiya akazi awo ndipo azika saka saka. Tsopano mwaona. Ameneo ndi maboza basi ya mjerekezi. Inu mkudziwa zimenezo. Nendinati, ine mwanteladi ndi matutena nazo zinthuzopanda malemba zoterozo. Ine ndi makulupirira mchiyelo ndi ungwiro. Ine ndi makulupirira kuti mwamuna amakhala omangika kwa mkazi wake. Kawi yonse mene iwo ali moyo. Iwe usamamutenge iye. Usa napempeleka aepo yamba. Ndipo a Yesu yekha, gulu la Yesu yekha, ndipo kanthu kotsutsana nawo. Iwo ndi abwino. Basi monga gulu lonse kwa ine, koma iwo amabatiza molakwika. Iwo amabatiza kuti usinthidwe. Ine ndimakhulupirira kuti ife timasinthidwa ndi mzimu woyera. Osati ndi madzi, ine ndimagwiritsa ntchito dzina la Yesu Kristu mu batizo, ndipo mulibe lemba lina mu Bible lakuti liyikire kumbuyo, kuti likazipange izo kukhala zosiyana. Munalibe wina aliyense mu Bible amene anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndikufuna wina abwere adzandisonyeze ine, malo amodzi amene munthu mmodzi anabatizidwapo monga choncho. Nje ngati izo sizili mwa malemba, musiye kuchita zimenezo. Inu mukuti izo sizimapanga kusiyana kuli konseko. Izo zinatero kwa Paulo. Iye anawalamulira iwo kuti abatizidwenso kachiwiri mu dzina la Yesu Kristu, ndipo akatero alandira mzimu woyera. Ndipo Paulo anati, ngati ngelo wochokera kumwamba, Agalatia 1:8, akadzabwera nadzaphunzitsa uthenga wina uliwonse osiyana ndi uwo umene iye anali ataphunzitsa. Iye akhale otembereredwa. Mwaona? Uwo ndi mwambo. Ine ndinalankhula ndi munthu wotchuka osati kale litali. Anati, mbale Branham, ine sindingathe. Ine ndikudziwa kuti izo nzona. Iye anati, koma kodi ine ndichite chiyani za izo? Ine ndinati, mumvere zimenezo. Iye anati, bwanji, ine ndi wotchuka pakati pa anthu athu. Ine ndinati, koma ine ndikufuna kukhala wotchuka ndi Mulungu. Kotero muzimvera mawu ake. Inu muyenera kutenga chisankho chanu. Kodi inu mumutumikira Mulungu kapena munthu? Maiwa matenga bungwe lawo kukhazikitsamo malamulo amenewa mmenemo kumazitsatira zonsezo. Nthawi yoyamba imene izo zinayamba zagwiritsidwapo ntchito nali mu mpingo wa Roma Katolika. Izo nzona. Ine ndikufuna wina amene anga ndisonyeze ine china chake chosiyana. Ine ndimawerenga mbiri ya kale inenso, inu mukudziwa. Kotero kumbukirani, meneyo ndi ubatizo wa Katolika. Aliyense amene amabatizidwa mwanjira imeneyo, amabatizidwira muchiyanjano cha Katolika. Ine nditsimikizira zimenezo usiku usanathe, ngati Ambuye alola. Izo nzono, chifukwa chake inu muyenera kubwereranso. Osati a Yesu yekha. Tsopano alipo anthu abwino ambiri mu mpingo wa Yesu yekha. Anthu abwino ambiri mu Assemblies of God, Church of God, Methodist, Baptist, Presbyterian ndi Katolika. Koma palibepo umodzi wa iyo uli mpingo. Osati umodzi wa iyo uli anthu mmenemo amene ali amu mpingo. Koma sichipembedzo icho chimene iwo ali nacho chomwe chikuwapangitsa iwo kukhala mpingo. Monga momwe anthu amayesera kuti azipange izo mwanjira imeneyo. Uko nkulakwitsa. Mini tichabe ife tifika okupatsani inu malemba ena mphindi pang'ono. Inde kuti ukhale wotakataka pa dziko lapansi, iwe umayenera kuti ubadwe mwachibadwa kuti ukhale wotakataka. Ndipo kubadwa kumeneko kumatipangitsa ife kukhala anzeru. Monga ine ndanenera mukuona. Kwa ife timakhala ophunzira anzeru. Luntha lathu limatipatsa ife zimenezo. Koma kumbukirani kuti kubadwa kumeneko chiyambi chake chomwe ndi cholakwika. Icho ndi chapa dziko lapansi ndiponso chosiyana ndi mawu a Mulungu. Zopusa kwa Mulungu ndi kwa dongosolo lake. Zosadziwika kwa dongosolo la Mulungu. Ngati izo zikanakhala kuti sichoncho, Nikodemo bweza atadziwa zochuluka kuposa zomwe Yesu ankadziwa za iwo. Mukuona? Kodi ndiwe Bwana mu Israeli? Mukuona? Kuona kumene zipembedzo zanu zikupitako, mwene anthu anu otchuka anzeru amene amakumana pamodzi ndi kulembapo mapulani awo ndi kuwakhazikitsa. Mundilole ine ndikuwuzeni inu ichi. Nthawi iliyonse imene Mulungu atumiza kuwala pa dziko lapansi kokhudzana ndi china chake pa lemba, iwo amathamanga nacho icho. Ndipo mwansanga pamene munthu amene wachokapo iwo amapanga bungwe pa icho vomwe ansanga iwo akangochipanga bungwe icho ine ndikufuna kuti ndimufunse wa zambiri yakale aliyense amene alipo pano amene azili pa matepi abwele adzandisonyeze ine pa nthawi iliyonse yomwe munthu anapangapo bungwe mpingo iwo umafa pomwe apo ndipo sumaukaponso izo ndizosiyana ndi mulungu izo ndizosiyana ndi malemba kotero ine ndikutsutsana nazo izo chilichonse chimene mulungu akuchitsutsa ngati mulungu ali mwa ine ndiye ine ndizichitsutsa chimene mulungu akuchitsutsacho dani wake ndi mdani wanga mpingo wake ndi mpingo wanga moyo wake ndi moyo wanga iye anapereka moyo wake iye anadzakhala ine kuti ine kudzera mchisomo chake ndidzakhoze kukhala monga iye mukuona ife tinasinthana malo iye anadzakhala ochimwa monga iye ndipo anadzandifera ine mʼmalo mwanga kuti ine ndidzathe kukhala mwana wa mulungu monga iye anali tsopano kodi inu mukuona kumene zipembedzo zanu zafikako kale ife sitinayambebe anzelu muchidziwitso chapa dziko lapansi koma akufa kwa dongosolo la mulungu tsopano tiyeni tiyang'anenso mʼmbuyo tiime apa kwa kamphindi chabe adamu anali mosiyana ndi dongosolo la mulungu kwa iye sanawamvere mawu anayesera kuti adzipangire yekha chophimba chipembedzo izo zinalephera ndipo nthawi zonse zimalephera zimene munthu amayesera kuti achite nimrodi analagwitsa kora anafa kodi iwo ankayesera kuti achite chiyani kupanga bungwe ndipo zitatha zimenezo pamenepo tsiriza iwo anadzazipangira okha bungwe yesu anawapeza iwo atafa anati inu muli nawo maso koma inu simukutha kupenya inu muli nawo makutu koma simukutha kumva mukuona anati ndinu akhungu mukutsogolera akhungu ngati wakhungu atsogolera kwakhungu kuti iwo onse sakagwera mdzenje iye anati inu ndinu bwana mu israeli ndipo inu simukutha nkomwe kuti mumvetse chomwe kubadwa kwatsopano kuli pamene ngati inu mukanachokako ku miyambo imeneyo ndi kugwiritsitsa ku mawu inu mukanadziwa kuti ine ndabwera kuti ndidzawapatsa anthu kubadwa kwatsopano inu mukanalidziwa tsiku langa ngati inu mukadamudziwa mose inu mukadandidziwa ine mose analankhula za ine ndipo iye anati ine ndikanadzabwera ndipo ndine pano ndipo ngati ine sindikuchita zinthu zomwe mose ndi aneneri anati ine ndikanadzazichita ndiye musandikhulupirire ine ngati ine sindikuchita ntchito za mulungu ndiye musandikhulupirire ine koma ngati inu simungathe kundikhulupirira ine okhala munthu ndipo ngati inu simungathe kundikhulupirira ine chifukwa ine ndi munthu ndipo ndikuchita ntchito za mulungu mukhulupirire ntchitozo pakuti izo zikuchitira umboni za chinthu chimene ine ndikuchita mukuona komano monga lero ngati iye akanati akukhala pa dziko lapansi lero Assemblies of God akanakhala naye wawo aumodzi akanakhala naye wawo ndipo aliyense akanakhala naye yesu ndithudi zipembedzo zawo ziyenera kuwutenga mpirawo mukuona ngati izo sizitero ndiye iwo sakhalapo kugawaniza ubale ine ndikukumbukira mnyamata wang'ono dzina lake Little David iyeyo ndi bambo anakwatira tsopano ine ndikuganiza ali ndi banja ine ndikukumbukira amene iye ankayamba kumene ine ndinapita ku St. Louis ine ndamvapo za alalika ang'ono achinyamata amene amayimirira pamenepo ndikuti yesu mnyamata wang'ono obadwira mukhola amayi paja ndi chiyani koma osati mnyamata wang'ono ameneyo iye anaponya chikhotho chake anatenga mutu ndi kulalikirapo koma kodi iyeyo anali chiyani iyeyo zinachitika kuti anali wa yesu yekha bambo ake bambo oka anali a yesu yekha bwanji a Assemblies sanathe kupirira nazo izo iwo anakazitengera davide wang'ono bwanji ena onse a iwo anapita kukazitengera davide wang'ono ndipo nthawi ina pamene mnyamata wang'onoyo ankachititsa msonkhano ku Florida iye anandiyitanitsa ine kuti ndipiteko ndi kukamuthandizira iye ndipo mʼbale mowo ndi ine ndinawerenga masamba awiri a gawo loyambirira la pepalalo panalibepo kalikonse koma ma davide ang'ono mpingo uliwonse unali ndi david wang'ono oh kalanga bwanji ngati gulu la akuluakulu a mulungu akanayizindikira mphatso mwa mnyamata wang'ono uyu iye bweza atasesera zikwizikwi za miyoyo kupita mu mfumu mwaona muwuza iye kuti ayiwale za mwambo wa munthu ndizo monga choncho mulungu anali nayo mphatso mu moyo wake akanayigwiritsa ntchito iyo. Mene machiritso a uzimu anaperekedwa koyamba, aliyense amakhala ndi kugirigicha m'manja mwawo ndipo amakhoza kununkhiza matenda ndipo bwanji iwo ankayenera kuti achite zimenezo. Bungwe lawo linali lili mu mpikisano. Mwaona, inu mwawayika mabungwe anu patsogolo pa dongosolo la Mulungu, inu mukuganiza kuti ndi zimenezo. Koma Mulungu ali nawo mpingo wake ukupitirirabe chimodzimodzi basi, thupi la chinsinsi. Inu simumajoina ilo, inu mumabadwira mwa ilo. Anzelu muchidziwitso cha dziko lapansi, mwakufa mu dongosolo la Mulungu. Ndiuzeni ine ndiye. Ndiuzeni ine ndiye. Iwe ukoza kuwauza iwo ndi kutsimikizira kwa iwo kuti iwo akulakwitsa mwama wa Mulungu ndi lonjezo. Kokomabe iwo osaziona izo. Ine ndikoza kukhala pansi pomwepo ndikuwatenga mawu ndikukusonyezani inu kuti chipembedzo nditolakwika. Ine ndikoza kukusonyezani inu kuti tizikhulupiriro tomwe inu muli nato lero nditolakwika. Mwaona? Tizikhulupiriro ta mpingo iti. Kuonetsa kuti ndizolakwika. Ndipo iwo akhoza kunena kuti chabwino ife tinaphunzitsidwa kuti tizikhulupirira izi. Inu mukuona? Mwakuganiza kwanga izo ndi utuchi. Ngati mukudziwa zomwe ine ndikukamba, utuchi wakasinja. Eya, uko mklondola. Iwo sangathe kuona. Yesu anati, inu simukutha kuona kuti mubwere kwa ine ndikudzakhala nawo moyo. Apo panali Nikodemo, munthu olemekezeka, munthu otchuka, bishopu mu mpingo wake, munthu odziwika wokondedwa ndi aliyense, ndipo anabwera kwa Yesu. Ndipo sankadziwa kalikonse za moyo kuposa kanthu kalikonse. Iye anali wosadziwa za izo pamene Yesu anamudzudzula iye chifukwa cha izo. Iye anali woona mtima mokwanira mwakuti anabwera. Ambira iyo samabwera nkomwe. Iwo ankaima patali ndi akuluakulu ansembe ndi abishopu akuti ndi akuti. Kuona? Iwo ankaima patali ndi iwo wola kutenga miyambo yawo ya akuluakulu awo kusiyana ndi kuti azimvera mawu a Mulungu. Tsopano, iwe ukhoza kuwawuza iwo, iwo sangamvere kwa izo, iwe ukhoza basi ndende. Inu tangoganizani. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Ine sindikutanthauza izi mosinjirira tsopano. Pale amene mukumvetsera pa tepi. Ine sindikutanthauza izi mosinjirira. Inu tangoganizani ine kupita uko ndipo mfundo pa mtengo kundifunsa inu. Sikutheka bwanji kuti inu mukumata kumayendayenda pa dzikoli monga momwe inu mukuchitiramo. Ine ndili nawo moyo, ndine mfundo pa mtengo uno. Iye akhoza kutsimikizira kuti ali nawo moyo, koma iwo ndi wamtundu olakwika. Ngati iye akufuna kuti aziyendayenda, njira yokhayo imene iye angamayendere kupenya, kulawa, kukhudza, kununkhiza ndi kumva, ngati iye angathe kulankhula ndi kunena kwa ine ndi kundifunsa zimenezo, njira yokhayo iye adzayenera kuti adzabadwe mwa njira yomweyo imene ine ndinabadwira. Amen. Yesu adzatha konse kuzimvetsa izo mwa njira ina iliyonse. Koma ngati iye atabadwa mwa njira yomweyo imene ine ndinabadwira, ndiye iye azazidziwa zinthu zimene ine ndikuzidziwazi. Amen. Yes, inde bwana, inu simungathe kuiuza mfundo pa mtengo momwe ife timakhala tikuyendayenda ndi kumatakataka. Iyo iyenera kuti idzalandire mtundu wa moyo wathu kuti idzamvetse zimenezo modzimodzi ndi mzimu. Chinthu chimenecho chili chimodzimodzi ndi mzimu, kapena inu simungathe kumvetsa iwo. Palibepo kufunikira kuti muziyesera kuziganizira izo nkomwe. Mungobwera kwa iye poyamba, kuti kubadwa munthu atabadwa kachiwiri, Yesu angathe nkomwe kuona ufumu. Iye anati, ndizo kumvetsa iwo. Iwo uyenera kuti ubadwe kachiwiri, ndi cholinga chakuti udziwe iwo. Chabwino inu mukuti ndine obadwanso kachiwiri, ndipo nkumakana mawu singatheke bwanji kuti inu muzitero. Moyo wanu omwe umakutsimikizirani inu zimenezo. Gulu lanu lomwe limene inu mwalumikizana nalo, mbalame za nthenga zofanana. Mukuona? Dikire mpaka ife tifike kwa zinthu zimenezo mu maminiti pang'ono mwaona. Zimabwera mwa mzimu. Iwe ungathe bwanji kuwawuza anthu za mzimu amene sanabadwe mwa mzimu. Iwe umayenera kuti ubadwe mwa mzimu kuti ukathe kumvetsa zinthu za mzimu. Yesu anati, mphepo imawombera kumene yafuna, simungathe kudziwa kumene iyo ikuchokera. kapenako mwe iyo ikupita mukuona mwe chonso zimatero ndali yense amene wabadwa ndi mzimu iwo sangati kukuuzani inu munthu amene wabadwa mwa mzimu samalingalira iye amamusiya mulungu kuti azimuchitira kulingalirako kodi inu mukuganiza kuti ine ndikhoza kuima pa guwa pano kutenga lingaliro ndi kumuuza munthu kumbuyo uko dzina lake ndi John Doe ndipo iye akuchokera ku malo akuti ndi akuti iye wachita izi ndipo iye anakwatira mkazi wina kumbuyo uko zaka 20 zapitazo ndipo iye anabereka ana ndi mkazi uyu iye anayenera kuti akabweze chinthu ichi ndipo akachite zimenezo kodi inu mukuganiza potenga lingaliro ine ndingakhoze kuchita zimenezo kulibemo chidziwitso choterocho mukubadwa uku kuno pa dziko lapansi kwa zimenezo izo ndi zopitilira zimenezo izo zimayenera kubwera kuchokera kumwamba ndiye pamene inu mwabadwa mwa mzimu mwamba moyo umene unali mwa iye amene ankachita zinthu zimenezo anati chito zimene ine ndikuchita inunso muzizazichita mabadwidwe anu ayenera kusinthidwa inu munanyengedwa iwe ukhoza kukhala kuti unalankhulapo mmalilime iwe ukhoza kukhala kuti unalumphalumpha iwe ukhoza kukhala kuti unafuula iwe ukhoza kukhala kuti unachita zonse izi izo zinazo iwe ukhoza kukhala kuti unali membala omvera chomwe chonso anali Nekodemo mwaona koma iye ankaso akubadwa ndipo pamene inu muwakana mawu kuyesera kuti mukawayike iwo pena pake ndi kuchita china chake kwa iwo ndi kuwakankhira iwo kutali monga choncho ndiye yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse ola ngati uthenga ukulalikidwa zizindikiro izi zidzawatsatira ndiwuzeni ine malo pamene iye anazichotsapo izo mu mpingo ndisonyezeni ine lemba pamene iye ananenapo basi kwa nthawi yotalika chonchi iye anati ku dziko lonse ndi kwa cholengedwa chilichonse inde iwe uyenera kulandira mtundu wa moyo umene iye anali nawo ndi cholinga chakuti uzikhala moyo wake ndipo iwe ukamauona moyo wake pamenepo iwe uziwadziwa mawu ake izo nzona pamene iye nauni ya umwini osati lingaliro osati zongoganiza osati zogirikisha koma pamene iye mzimu woyera adzadza iye adzatenga zinthu izi zimene ine ndakuuzani inu ndipo adzazulula izo kwa inu ndipo adzakusonyezani inu zinthu zomwe zili mkudza kumeneko ndiye kubadwa kumeneko ndiko kutsimikizira kuti iwo ndi mawu ndipo pamene munthu anena kuti ali nawo mzimu woyera ndipo kumakana amawu a mulungu ndi kukawayika iwo kwina kwake mzimu woyera ungathe bwanji kuwakana mawu ake omwe tsopano ndisonyezeni ine bungwe mu mawu ndi zimenezotu kuona chabwino kodi inu mungalingalire za munthu wa geni tsopano mundi mene mpingo wathu watsalilira mbuyo kodi inu mungalingalire za munthu wa geni amene anayamba geni kuno ndipo iyo ndi geni yoyenda bwino kwambiri ndipo iye akuyenera kupeza omuthandizira mwamsanga ndipo iye nkupita kwa gulu la anthu akufa mitembo ndi kukati kodi inu mungabwere ndi kudzandigwirira ine ntchito iwo sangakhale aphindu kwa iyeyo chifukwa chake zipembedzo sizikuukanso kachiwiri mukuona gulu la akufa osakhulupirira mwadzisonkhanisa okha pamodzi monga Nimrodi monga Kora monga kudutsa mu mbado zingatheke bwanji iye sanagwiritse nkomwe ntchito izo palibepo pamene anagwiritsapo ntchito bungwe iye sangathe kuchita zimenezo izo zilikale kunja kwa chifuniro cha mulungu izo zadutsa kupitirira pamenepo izo sizingafikiridwenso izo sizingafufuzidwenso iwe ungathe bwanji kupita kwa munthu amene samatha kuyenda analumala mmutu manja ndi phazi kukamuuza iye kuti iwe ukufuna kuti iye akuthamangira iwe mpikisano othamanga uthamange mpikisano uwu ndi chipitiro uyike kumbali mukuona iye angathe bwanji kuchita zimenezo pamene munthuyo sangathe kuyenda iye ndi walumala iwe uyenera kuti uchotsemo kulumala komwa iye poyamba zikatelo iye akhoza kuthamanga ndi chimene bungwe likusowa ndi machilitso a uzimu oh my ine ndikuyembekeza kuti ine sindipeza zikumveka motsutsa mwaona ine sindikutsutsa ayi koma ngati msomali sukhomereredwa iwo umazukapo mosavuta mukuona chifukwa chake mzimu woyera sungathe kugwiritsa ntchito chipembedzo ansanga pamene icho kumbukirani ine ndimakhulupirira kuti Martin Luther anali nawo mzimu woyera mwamtheradi mwina mwake osati mwagawo limene iwo ulilero chifukwa iwo unali usanaperekedwe ife tadutsamo mu izi anthu inu apakachisa pa bolod lakuda koma iye ankakhulupirira kwa Mulungu ndipo iye amene akhulupirira ali nawo moyo osatha. Ine sindimaganiza kuti analipo munthu amene amakhulupirira zimenezo monga ine mpaka na mmawa uno ine ndinamumva Charles Fuller pamene ine ndimapita kumeneko. Iye amakhulupirira nayenso kuti kubadwa kwatsopano si ubatizo wa mzimu woyera. Kubadwa kwatsopano ndi kubadwa mzimu woyera ndi ubatizo. Ukuona dabwino tsopano ife tikupeza kuti munthu uyu ayenera kubadwa kachiwiri kuti akhale otakataka chabwino mukabadwa mwathupi ndiye inu mumakhala ndi nzeru zapadziko lapansi ndipo nzeru zapadziko lapansi zimamvera mphunzitsi wawo wachithupi kulondola chifukwa chake ndithudi munthu amene alibe kubadwa kwatsopano ndipo mukamuwuza iye mawu a Mulungu iwo amakamvera bishopu wawo mkulu wawo kapena bungwe lawo m'malo mwa mawu a moyo bwanji ilo silimadziwa kanthu kalikonse koma zimenezo bwanji inu mukudziwa tsiku lina ine ndikhoza kudzakhala mkulu bwanji Nikodemo anali bwana zimenezo zinali kuposa mkulu zimenezo zinali kuposa mbusa zimenezo zinali kuposa ameneyo anali bwana mu Israeli kuona inde ndipo iye anali munthu wamkulu iye anali wagulu ili ndipo iye samadziwanso za Mulungu kuposa kalikonseko kuona zonse zimene iye ankadziwa zinali mbiri yakale ina ndi waubwino wanji Mulungu wa mbiri yakale ngati iye sangakhale yemweyo lero ndi waubwino wanji Mulungu wa Mose ngati iye sangakhale Mulungu yemwe yemweyo lero ndi waubwino wanji Mulungu yemwe anakhoza kumupulumutsa munthu pa mtanda yemwe sangathe kumupulumutsa wina wachikhalidwe chomwecho lero monga ine nthawi zonse ndakhala ndikunenera zimachita ubwino wanji kuyipatsa mbalame yanu yoweta mbewu zabwino ndi mavitamini kuti iyo ikhale ndi mapiko abwino amphamvu ndi nthenga zabwino kuyika iyo mukhola ine sindingazimve zimenezo kuyesera kumuwuza iye za Mulungu wamphamvu ndi zinthu ndi kukamuyika iye mu bungwe limene silimakhulupirira mkomwe mu zinthu zoterozo kuona zatuluka panja zonsezo chifukwa chake izo zimalephera iye ndi wakufa inu simungazigwiritse ntchito izo Mulungu sanayambe wazigwiritsapo ntchito izo tangoganizani mzimu woyera sunayambepo pa nthawi iliyonse wagwiritsapo ntchito bungwe palibe paliponse mulemba kapena palibe paliponse mu mbiri yakale ngati aliyense tepi iyi kapena amene ali pano angathe kundisonyeza ine pamene mzimu woyera unatenga bungwe ndikupanga zochitika mu dziko mubwere mudzandiwuze ine ine ndikufuna kuti inu mundiwuze ine buku la mbiri yakale mwe izo zinachokerako inu mukudziwa kuti izo mulibemo mulemba kotero ine ndikufuna kuti inu mundisonyeze ine mbiri yakale komwe izo zinachokerako Mulungu sanagwiritsepo ntchito chilichonse monga chimenecho iye amamugwiritsa ntchito munthu payekha nthawi zonse chabwino kubadwa mwa mzimu tsopano kubadwa mwathupi ndikukhala ndi nzeru ya dziko nzeru imamvera mphunzitsi wake wachithupi kubadwa mwa mzimu ndikukhulupirira ndikumvera kuphunzitsa kwa baibulo mwa mzimu woyera ndipo munthu amene wabadwa mwa mzimu amamvera mawu a Mulungu mosalabadira zomwe mwambo uliwonse ukumuwuza iye ndi zimenezo basi iwe wabadwanso chifukwa chake iwe ukupenya kukhala wabungwe umayika ziyembekezero zako zonse mmenemo tsopano ine sindikunena kuti anthu amubungwe ndi osabadwa kachiwiri tsopano ine ndifika kwa zimenezo mu maminiti pang'ono mbuya akalola ndithudi iwo ali koma iwowo ndi munthu payekha payekha osati bungwelo kuti ndi lobadwa kachiwiri anthu payekha payekha mmenemo ndi obadwanso kachiwiri mabungwelo limangomuyika iye kutali ndi Mulungu izo zonse zimene ilo limachita limakulekanitsa iwe chabwino osalabadira zachithupi chipembezo chimaphunzitsa zachi tupi. Nthawi zonse zimakhala zosiyana ndi chifuniro cha Mulungu. Kubadwa kachiwiri kumatanthauza kubaditsidwa kuchokera kumwamba. Kachiwiri kumatanthauza kuchokera kumwamba. Ine ndikuganiza inu mukudziwa zimenezo mwaona. Kubadwa kachiwiri kumatanthauza kubaditsidwa kuchokera kumwamba. Tsopano inu muziona inu mukhoza kukawerenga izo ngati inu mukufuna kutero. La lexicon mwaona zimatanthauza kubadwa kumene kwachokera kumwamba kufukwa inu mwabadwa kuno tsopano kubadwa kachiwiri iwo mayenera kuti ubadwe kuchokera pamwamba apa kubadwa kachiwiri ndiye ufumu umenewo ndi wapamwamba kwambiri kuposa ufumuwu waukulu kwambiri kuposa ufumuwu mpaka ufumuwu ndi wopusa kwa umenewo ndipo umenewo ndi wopusa kwa uwu Monga ine ndakhala ndi kunena kawiri kawiri, ine ndi mkazi wanga kuno osati pakale, napita kukagula za pakhomo limodzi, miyezi pang'ono yapitayo. Ndipo ife tinamuona mkazi, mene anali atavala skate. Ndipo icho chinali chinthu chachilendo kwambiri, mene ife tachionapo kwa nthawi yayitali. Chabwino, mawa uno, ine sindikunena izi mosinjirira, ndinamva limodzi la mabungwe otchuka kwambiri. Ndipo mwana wanga wankazi ndi ine, nali tikumvetsera wayilesi. Mene ife timapita kukadalitsa charich. Ndipo nyimbo yomwe iwo amaimba. Mtunduwina wake wachina chake ya wakuti ndi wakuti. Kuimba kuina kwa nthetemya kumeneko. Omwe kumamveka kwa ine ngati akazi akuzibanikitsa. Kuti asapume mpaka nkhope zawo kusanduka blue. Ndiyeno kumaganiza kuti kumeneko ndiko kuimba. Kumeneko ndikuphokosera. Ine ndimakonda kuimba kwa bwino kwa chikale kwa Pentecoste. Kuchokera mu mtima mwako momwe. Iwe sungamaimbe nyimbo uli mu ndoa ya malasha. Koma iwe nkukhala kuti ukuimba. Ukupanga phokoso lokondwera kwa Ambuye. Ine ndikuganiza kuti izo ndi zauzimu. Ine ndimazikonda zimenezo. Koma zoma zibanikisa izo mpaka kungosandulika kumaso kwa blue. Mpaka kumakomokapo. Ndipo kenako kusimukapo. Ndani. Iwe osamadziwa ngakhale mwini wake. Zimene iwe ukuimba, ndiye ungayembekezere bwanji wina aliyense kudziwa. Zimene zoto. Yesu anati, ife timalankhula zinthu zomwe ife tikuzidziwa. Izi nzona, izo nzona. Zimene ife tiyenera kuchita, ndikuimba zomwe ife tikuzidziwa mu mtima mwathu. Zimene ife tikumverera. Ndipo pamene iwo anamaliza, mwana wanga wankazi akupunzira kuimba. Ndipo iye anati, mbale, iye anati. Meneko kunali kuimba kweni kweni. Ine ndinati inde. Koma ndi angati mukwayala imeneyo. Ya pafupifupi anthu 50. Amene iwe ukuganiza kuti amanunkha mpweya wa ndudu. Ndi angati akwayala imeneyo amene iwe ukuganiza. Usiku wa thawu kukhala usiku wa loweruka. Amene sana mweko pang'ono. Ndi akazi angati mmenemo. Amene anali ndi tsitsi lodula. Ndi angati amene anali atazipentapenta, amene abusa ampingo ananena masiku pang'ono apitawo, Mulungu anapanga dziko lokongola, amene iye anapanga penti. Amene ife tikudziwa kuti pali mkazi mmodzi mu Baibulo, amene anazipenta nkhope yake, ndipo Mulungu anamudyetsa iye kwa agalu. Ndipo ife aliyense amene amadziwa chilichonse chokhudza mpingo ndi achikunja, amadziwa kuti penti ndi kachitidwe kachikunja. Nthawi zonse yakhala ili, ndipo komabe akazi amachita zimenezo. Ndipo amuna kumasuta, kumamwa, kumapitilira, ndikumakaima pamenepo, ndikumaimba mawu monga choncho. Ife tifika kwa zimenezo mu maminiti pang'ono pomwe apa, chabwino. Kukhala amalingaliro achibungwe, pamene kudzakakhala kukhumudwa pa chiweruzo. Mene ine ndikuganizira. Badwa mwa mzimu ndiko kukhulupirira ndikumakhala mwakhalidwe la mzimu ndiko kumvetsa ndikukhulupirira ndi mtima wako kuti Yesu ndi Khristu ndipo awa ndi mawu ake. Kuti palibe mawu ena amene angawonjezeredwe kwa iwo kapena kuchotsedwako kwa iwo wopanda dzina lanu kuchotsedwa mu buku la moyo. Zimenezo zinali zolimba. Ngati inu muonjezerapo chinthu chimodzi kwa iwo, mumwambo wanu, kapena kuchotsako chinthu chimodzi kwa iwo, chabwino. Khristu anati iye mwini, dzina lanu lidzafufutidwa mu buku la moyo. Tsopano, kapezeni mo bungwe, chipembedzo mu Baibulo, inu mudzathawa kwa izo, chabwino. Mosalabadira za thupi, chiphunzitso cha chipembedzo ndi chosiyana ndi Baibulo. Eya. Badwa kachiwiri kumatanthauza kubadwa kwa tsopano kochokera kumwamba. kubadwitsidwa kuchokera kumwamba.
Then we are active in the
ndiye ife timakhala ochitachita mu zinthu zochokera kumwamba.
Oh my.
Fukwa izo amakhala ali iye mwini akuchitachita mu mawu ake kupyolera mwa inu dambi yake ya mpesa. Ndi chifukwa chake Yesu anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Ndithudi. Iye anati, palibe munthu amene anakwerapo kumwamba, koma iye amene anatsika pansi kuchokera kumwamba. Tamuonani iye akumukonza Nikodemu apa, pamene Nikodemu, inu mukudziwa, iwo ankaganiza kuti iye pokhala munthu, iye sizikanatheka kuti akhale Mulungu. Ndipo iye anati, ndipo pamenepo iye anati, palibe munthu amene anakwerapo kumwamba, koma iye amene anatsika kuchokera kumwamba, ngakhale mwana wa munthu amene tsopano ali kumwamba. Zimenezo zinali zomuchulukira iye. Zikanatheka bwanji kuti iye mwana wa munthu atsike pansi kuchokera kumwamba, anali yemweyo amene anakwera kumwamba, ndipo ndi yemweyo amene akuima pano kumwamba pa nyumba iyi akulankhula ndi Nikodemo, anali tsopano ali kumwamba. Chabwino iye ankayenera kuti aone kuti iye anali Mulungu, iyeyo ndi wopezeka paliponse konse. Mukuona. Koma iye mu miyambo yake samadziwa zimenezo. Iye sanali wa malingaliro auzimu, malingaliro achithupithupi, ndipo samatha kuzimvetsa izo. Iye anati, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Ena amati, chabwino iye ndi mwana wa Davide. Iye anati, ndiye mchifukwa chiyani Davide mu mzimu anamutcha iye Ambuye? Anati, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khala iwe kudzanja langa la manja mpaka na ine nditapanga adani ako choponderapo. Momwe iye alili zonse ziwiri, muzu ndi mphukira ya Davide. Iye anakhalapo asanakhale Davide, iye anali Davide ndiponso wapambuyo pa Davide. Mukuona, iye ndi muzu ndi mphukira ya Davide. Baibulo limanena choncho, zonse ziwiri muzu ndi mphukira ya Davide. Iye zikanatheka bwanji kuti iye akhale mwana wake? Zikanatheka bwanji kuti iye akhale Ambuye wake? Baibulo limati kuyambira pamenepo iwo sanamufunse iye kanthu. Ine ndikuganiza kuti chinali chinthu chabwino aponso. Inde bwana. Chabwino. Mbadwa kachiwiri kuchokera kumwamba. Tikatero timakhala otakataka. Otakataka mu zinthu za kumwamba. Ndi akuti moyo wake uli mwa ife. Zimene zili mawu ake. Kumatsimikizira mawu oyeni. Zimu umene uli mwa inu. Ndi mawu akusandulika thupi mwa inu. Mzimu umasamala za mawu, ndipo umakhala wotakataka powatsimikizira mawu. Tsopano mzimu sumakhala wotakataka muchipembedzo chilichonse. Iwo sumakhala ndi chidwi mukupanga bungwe, chifukwa mzimu wopaokha ndi wotsutsana ndi bungwe. Mabungwe amafunafuna zinthu za dziko lapansi, malingaliro a dziko lapansi, ndipo iwo amamanga makachisi akuluakulu ndi zinthu zopukutidwa ndi mabungwe akulu opukutidwa, alaliki opukutidwa ndi zina zotero monga choncho. Ndi anthu apamwamba mu mzindawo pamene mzimu ukuyesetsa kuti upeze mitima yoona kumene mzimu ungakaonetsere ndi kukatsimikizira kuti mawu aliwonse a Mulungu ndi woona. Mungathe bwanji inu? Mzimu ungathe bwanji kugwira ntchito mu bungwe pamene ilo likukana kumatenga tizikhulupiriro m'malo mwa mawu? Sungathe kuchita zimenezo. Kotero inu mukuona, ilo ndi lakufa. Mulungu samapita kumalo a mtundu umenewo kuti akapeze ake gulu la anthu oti azimugwirira ntchito iye, chifukwa iwo anafa kale. Iwowo ndi osakhulupirira mu mawu, kamuna sibwenzi ali kumeneko. Mukuona, tsopano ife timakhala otakataka mu zinthu zochokera kumwamba. Tsopano mzimu umasamala za mawu, tsopano izo nzona, chifukwa mzimu umapereka moyo kwa mawu. Mukuona, lemba limapha, mzimu umapereka moyo. Tsopano ine ndimabwera kuno lero ndikuyang'ana pa mitengo yayikulu yokongola uko ku nkhalango, mapiri akuluakulu a brown, achikasu, amadontho obiriwira mmenemo. Ine ndinati, inu mukudziwa chimene izo zili? Ine ndinati, ife tangokhala nayo kumene imfa. Ndipo Mulungu watulutsa nkhata yake ya maluwa, wawayika iwo pa mapiri ndi maluwa apamaliro. Moyo wabwereranso kufumbi. Mulungu wagwirira kumene mbewu zake zonse zochokera m'maluwa ndi zinthu wazigwiriranso izo. Ndipo iye wangotulutsa kumene maluwa ake. Iye akuyang'anira pa dziko lapansi chifukwa iwo ndi maluwa apamaliro. Koma pamene dzuwa likamadzatulukiranso, mbewu imeneyo idzakhalanso moyo kachiwiri. Amen. Chabwino, mzimu umakhala ndi chidwi mkuwatsimikizira mawu. Ndipo ngati inu munavomereza miyambo m'malo mwa mawu, tsopano inu mukuti chabwino, ife tikwakhulupirira iwo onse, koma mbale Branham, ine ndikudziwa ife sitimakhulupirira izi. Ndiye pomwepo ndi pamene inu mukuimira. Wopempheretsa anandiwuzapo ine nthawi ina kuti iye kuti Captain anati, kapena ine ndikukhulupirira, anali Major anati, wopempheretsa apite uko kuli Captain amene akufa. Iye waomberedwa ndi mfuti ya makina. Iye anapita kumeneko ndipo Captainiyo anali akuvutika. Iye anamukokera iye ku hema ya Red Cross. Ndipo iye anati, Captain, iye anayangana mwamba kudusa mukuyenderera kwa magazi. Ndipo iye anati, inde bwana. Ndipo iye anati, inu ndi wopempheretsa. Inde. Iye anati, inu mukufa, Captain. Iye anati, ine ndikudziwa zimenezo. Iye anati, kodi ndinu Mkhristu? Iye anati, ine ndinayamba ndakhalapo. Anati, kodi inu munamusiya pati iye a Captain? Iye anati, inu mukamupeza iye pomwepo pamene munamusiyira iye. Londola. Captain anati, ine sindikutha kuganizira. Wopempheretsa anati, inu kuli bwino mutero, inu mwangotsala ndi maminiti pang'onokha omwe inu mukuvutikiramo. Kamwa ikutseguka, magazi akutulukira mkamwa mwake ndi mmakutu, ndipo zipolopolo za mfuti ya makina zili pomwepo naye. Anati, inu kuli bwino mufulumire, mapapo anu akudzadza. Ndipo Captainiyo anayamba kudabwa, atagona pamenepo akuvutika, mwetulira kunabwera pa nkhope yake anati, ine ndadziwa tsopano. Anati, inu munamusiya pati iye. Mukayambire pamenepo. Iye anati, tsopano ine mundigoneke pansi kuti ndigone. Apo ndi pamene anamusiyira iye, ndi pamene ati akamupezere iye. Pamene bungwe lanu liphunzitsa china chake chosiyana ndi mawu, inu mumamusiya iye pomweapo. Bwererani mbuyo, chifukwa iye amakhala wotakataka, powatsimikizira ndipo wapanga mawu amenewo kukhala woona. Icho ndi chimene Yesu anali, nthawi zonse ankachita chifuniro cha Atate. Mukuona? Chabwino. Kotero taonani, kumvetsetsa kwa bungwe la Nikodemo, sikumatanthauza kanthu kwa Mulungu. Tsopano zilibe kanthu kuti iye anali wolemera, monga mmene ife timanenera izo mbungwe. Bwana mu Israeli, kuphunzira kwake konse ndi kumvetsetsa, sizinatanthauze zimenezo. Pamene iye anakayima pamaso pa Khristu, anangomudzudzula iye. Tsopano ine ndikulingalira anthu onse akuti, abambo oyera a Nikodemo, abambo oyera a Nikodemo, ife tikugwadira kwa inu Bwana. Koma pamene Yesu iye anayima pamaso pa Mulungu, iye anamudzudzula iye chifukwa cha kusadziwa kwake. Kotero inu mukuona kumene zonsezo zikupitako, muyiwale zimenezo. Tiyeni tizipita kwa Mulungu. Izo nzoona. Chabwino, ngakhalenso kumvetsetsa kwakukulu kwa Kora, sikunatanthauze kalikonse, kapena kwa Adamu, aliyense amakana uthenga wotsimikiziridwa wa Mulungu. Tsopano tiyeni timvetsetse mwatchelu tsopano, ife tifika kumadzi ena akuya mu miniti. Mwaona, wina aliyense wa iwo, chifukwa chimene iwo anapezeka mvuto, Nikodemo, Kora, ndi Nimrod, ndiyena otero, chifukwa chakuti iwo sana muzindikire mtumiki wa Mulungu wokhala ndi mawu otsimikiziridwa a tsiku limenelo. Tsopano aliyense akudziwa zimenezo. Tsopano ife tikhoza kukhala pamenepo kwa nthawi yayitali. Koma Mulungu amaneneratu ndi kunena kuti chinthu china chake chichitika. Munthu amakapanga mabungwe, amakamukhazikitsa munthu chimodzimodzi basi. Iwo ankakhulupirira kuti kunali kubwera Mesiya. Oh, Ayuda ameneyo. Oh, mai ndithudi. Koma pamene Yesu anabwera momwe iye anachitiramo, iwo anati, ameneyo sangakhale iye. Iwo analephera kuti awamvetsetse mawu amenewo. Tsopano Yesu sanabwere motsutsana ndi mawu. Kodi iye anatero? Koma iye anabwera motsutsana ndi matanthauziridwe a mawu a bungwe. Mose sanabwere motsutsana ndi mawu. Iye anabwera ndendende ndi mawu. Koma Kora analephera kuti azione izo. Ndipo kudutsa monsemo zakhala zili mwa njira imeneyo. Tsopano taonani, utenga uwu wa tsiku isu ngakhale basi china chake chikuti, ife tili ndi choonadi, ndipo ife tili ndi ichi icho. Ziyenera kunenedweratu mu mawu ake, ndiyeno mawu akati abweretsedwa, izo ziyenera kutsimikiziridwa bwinobwino ndi mawu. Yesu anatsimikiziridwa bwinobwino ndi Mulungu mwa mawu. Iye anati, ngati inu mukadamudziwa Mose, inu mukadadziwa za tsiku langa. Aneneli analankhula bwino za iye. Aneneli onse ananena bwino za chomwe iye anali, ndipo komabe izo zinawapangitsa iwo khungu. Iwo sanathe kuzimvetsa izo. Ngona, koma Yesu anali tsopano, sati, ine ndikufuna kuti ndinene izi chifukwa cha tepi, chifukwa cha inu, pano, mwaona, tumiki ndi uthenga wa tsikulo. Tsopano ngati inu mutapita, a Seventh Day Adventist amati, ife tinayi iye, muzingosunga sabata basi. Inu mundisonyeze ine zimenezo mmalemba. Akazi a Eddie Baker amati, alinayi iye, mundionetse ine izo. Amboni za Yehova amati, iwo alinayi iye, mundionetse ine izo. Ona, a Methodist amati alinaye iye, mundionetse ine izo. A Baptist amati alinaye iye, mundionetse ine izo. Mundionetse ine mabungwe yonse, ine ndikutsimikizira kwa inu, diwali onseo kunja kwa chifuniro cha Mulungu. Onse iwo akulakwitsa, amaphunzitsa miyambo ya anthu malo mwa mawu a Mulungu. Ine sindikudziwa limodzi la iwo limene lingavomereze zinthu zimene zinalembedwa kwenikweni mu Baibulo momwe ilo lilili. Izi nzona. Koma wina akabwerapo ndikudzati ine ndinawo uthenga wa tsikuli. Iye ayenera kuti ayambe waonedwa kaye bwinobwino ndipo akhale wakuti wanenedweratu kuti akubwera. Pamene Yohane Mʼbatizi anapita uko iwo anati, kodi iwe ndi Khristu? Iye anati, ine sindine ayi. Anati, kodi iwe ndi Eliya? Iye anati, sindine ayi. Iye anati, ndiwe ndani? Iye amatha kuzizindikira yekha. Iye anali nawo uthenga wa olalo. Iye anati, ine ndine liwu la wina ofula mʼchipululu. Monga ananenera mneneri Yesaya. Tsopano ngati mabadwidwe anga ndi moyo wanga sizikufanana ndi zimenezo, musandilandire ine. Ne Yesu anabwera zinali chinthu chomwechomwecho. Chinthu chomwechomwecho. Mtumiki ndi uthenga zimayenera kukhala uthenga wonenedweratu ndi Mulungu. Ndiyeno Mulungu akamadzalankhula kudzera mwa mtumiki ameneyo zimatsimikizira kuti izo ndi choonadi.
Do you hear it?
Kodi inu mukumva zimenezo? Kodi inu mukuzimvetsa izo? Muzimvetsetse izo. Izo zimayenera poyamba zikhale pakuti atero Ambuye kunenedweratu. Ndipo zikatero mtumiki ndi uthenga amayenera kukhala ndende ndi zimene Mulungu anati zidzachitika pa nthawi imeneyo. Umo ndi mmene Mose analili. Chifukwa chake iye anagwa pa nkhope yake pamaso pa Mulungu ndipo anati, Mulungu, inu munandituma ine. Iye anati, dzipatule wekha kwa gulu limenelo. Kuona chimene ine ndikutanthauza, icho nthawi zonse chakhala chili chinthu chimene chapotoza malingaliro a munthu, wachotsa iwo pa chifuniro cha Mulungu. Tsopano kumbukirani, zimayenera kunenedweratu ndi mawu ake, ndi kutsimikiziridwa bwinobwino ndi mawu ake. Tsopano Yesu anati, ngati ine sindikuchita ntchito zimene za Mulungu, ndiye musandikhulupirire ine. Mwaona, ngati ine ndikuphonya, anati, ndani wa inu amene anga nditsutse ine za tchimo? Ndani wa inu amene anga ndionetse ine kuti ndine osakhulupirira? Nikodemo anati, ife tikudziwa ndinu. Rabi, inu munachokera kwa Mulungu. Pakuti palibe munthu amene angathe kuchita zinthu zimenezo, kapokapo Mulungu atakhala ndi iye. Mukuona? Kotero izo zimaonetsa kuti iye anali wokhulupirira. Tsopano, ife amene timayidziwa mbiri yakale ya mpingo. Tsopano, vale zipewa zanu zoganizira. Nthawi sinathebe pano. Kotero mungomvetsera mwa tcheru kwenikweni tsopano, ndipo ine ndiyesetsa kuti ndifulumire mmene ine ndingathere. Ine ndikufuna mumvetsere mwa tcheru kwa tepiyo. Tsopano, aliyense amene anayamba wawerengapo mbiri yakale ya mpingo, akudziwa kuti nthawi yoyamba imene Chikhristu chinapangidwapo kukhala bungwe, nali mpingo wa Roma Katolika. Tsopano ngati zinakhalapo nthawi zili zonse pambuyo pa imeneyo, ine ndikufuna kuti wina andibweretsere mbiri yakale ndipo andisonyeze ine. Ndine nzake wa pachifuwa wa Paul Boyd, aza mbiri yakale ambiri otchuka. Ine ndili nazo mowerengera mwanga uko, the Post-Nicene Council, the Nicene Council, Then I seen fathers. Zolembedwa zonse zopatulika za mpingo zimene ine ndikuzidziwa. Zaka 33 ine ndakhala ndikuwerenga izo, ndikuziyangana-yangana izo. Kunalibeko nkomwe bungwe, mpingo wa Katolika ndi manthu wa bungwe. Ife tikudziwa kuti izo ndizoona. Kunalibeko pamene mpingo unachita bungwe, unakhalapo chipembedzo mpaka podzafika pa mpingo wa Katolika. Ndipo mawu akuti Katolika amatanthauza dziko lonse. Ndipo iwo apanga chipembedzo cha boma ndi mpingo, ndipo aupanga iwo kukhala pamwamba pa ulamuliro wa Roma. Ndipo iwo unali pafupifupi utagonjetsa gawo lalikulu la dziko pa nthawi imeneyo. Iwo unali mpingo wa boma, ndipo iwo amene samamvera iwo amaphedwa. Nicaea Council, masiku 15 a nkhondo ya magazi, amene aneneli eni a Mulungu, amene iwo anayima kumeneko pa mpingo wa Katolika, chifukwa chimene unayamba poyambirira bwanji. Ife tonse tikuzidziwa zimenezo, ine ndaphunzitsapo izo kuno. Momwe kwenikweni Akwila ndi Priscilla anali mbusa, Akwila anali mbusa wa mpingo wa Roma. Mene mzimu oyera unagwa pa Pentecoste, iwo unadzagwera pa Ayuda ochokera ku fuko lililonse pansi pa thambo. Koma masiku pang'ono zitachitika zimenezo, Petro anali ndi masomphenya pa denga la nyumba kuti apite kwa Cornelio wa Chiroma, munthu wolungama. Ndipo iye anapemphera, ndipo mzimu oyera unagwera pa iye. Patapita kanthawi, olemekezeka anayamba kuvomereza izo. Akwila ndi Priscilla anapita ku Roma, ndipo iwo anakapanga bungwe, kapena sanakapangeko bungwe, koma anakaukhazikitsa mudongosolo mpingo oyamba wa Roma. Ndipo pamene iwo anatero, iwo anali ndi abale awo ndi alongo, ndipo Claudio, ulamuliro wake, anathamangitsa Ayuda onse kuchokera ku Roma. Ndipo ndi nthawi yomweyo imene mpingo wa Roma Katolika umati Petro anapita ku Roma. Ndisonyezeni ine lemba limodzi pamene Petro anayamba wapita konse ku Roma, pamene ambiri yakale iliyonse imene imanena kuti iye anatero. Iye sanapiteko malingana ndi mawu a Mulungu, ndipo ndi chimene ine ndimakhulupirira. Ndipo zikanatheka bwanji kuti Petro mu Yuda akagwirizane ndi kupembedza mafano ndi zinthu zimene iwo anali nazo zakupembedza mafano ndi zinthu pati mukuona. Zikanatheka bwanji kuti iye atsutsane ndi zophunzitsa zake zomwe apa za mkutu. Sizikuposa zimene achiprotestant ali nazo naonso. Dikirani, ife tifika kwa zimenezo pakadusa kanthawi, pang'ono ndi pang'ono, Ambuye akalola. Zindikirani, zindikirani tsopano, ife tikupeza kuti nthawi yomwe imene mpingo umanena kuti Petro anali ali ku Roma, mbiri yakale imanena kuti Claudio, ndipo Baibulo linanenanso, anali atawalamulira Ayuda onse kuti achoke ku Roma. Ndipo Paulo anadzera ku Efeso, ndipo anadzafika ku zigwa za ku mtunda kumeneko. Iye anakawapeza ophunzirawa, ndipo uko iye anali ali kumeneko kukawachezera Akwila ndi Priscilla. Iwo atachokako kenako, abale a Chiroma mu mpingo uwu anayamba kupanga malingaliro awoawo. Ndipo iwo anawonjeziramo kupembedza mafano. Ndipo kenako mwa Konstantin, amene amayi ake anali Mkhristu weniweni, ndipo ankayembekezera kuti mwana wake akanadzakhala. Koma iye anali wandale, ndipo iye anaona kuti Roma yense, kapena gawo lalikulu la iye la anthu osauka, anali atavomereza kale chipulumutso kudzera mwa Khristu. Yeno iwo anayamba kumakhala otchuka, chifukwa iwo anali akuchotsa Venus ndi kumamuyikapo Maria ndi kumachotsa Jupiter ndi kumamuyikapo Petro ndi zina zotero monga choncho. Ndipo ophunzira, ndipo icho chinakhala chipembedzo chotchuka kwambiri. Ndipo iwo anali ochilimika, iwo Akhristu amenewo amatha kufera. Ndipo mpingo wa Katolika unati, ife tinali oyambirira. Zimenezo ndizoona ndendende. Mpingo wa Katolika unayambira pa tsiku la Pentecoste, koma ndi izi zomwe zinautulutsa iwo panja. Iwo unapanga bungwe, ndipo unabayiramo, unachoka ku mawu, miyambo. Ndipo mwambo waposachedwa apa, anthu inu oposera usinkhu wa zaka 10 mukhoza kukumbukira mwambo waposachedwa apa, kukwezedwa kwa Maria pafupifupi zaka 10 zapitazo. Mwambo wina unawonjezeredwa kwa mpingo malo mwalemba ndi mwambo. Ndipo iwo akupangitsani inu kuti mumvetse pakali pano, iwo samasamala kuti lemba likuti chani, koma zimene mpingo ukunena. Iwo wansembe uja anandiuza ine anati, Mulungu ali mumpingo wake. Ine ndinati, Mulungu ali mumawu wake. Iye anati, chabwino Baibulo limenelo ndi mbiri yakale basi ya mpingo wa Katolika. Ine ndinati, ndiye ndine mkatolika woyambirira. Ine ndinati, zimenezo zikundipanga ine kukhala mkatolika kwambiri kuposa inuyo, kukhala wansembe. Mukuona? Ine ndinati, ngati zili choncho, ndiye ine ndi chimenecho. Ine ndinati, inu mukuona, ine ndimakhulupirira ndende zimene atumwi ankaphunzitsa. Inu mukukhulupirira zimene munthu wabayiramo mmenemo. Ndipo umo ndi mmene zimayendera ndende. Ndithudi, izo zinali, izo zimayenda choncho. Ndende mwanjira imeneyo. Tsopano taonani mbiri yakale ndiye iwo anayamba kuonjeziramo miyambo mwambo. Ndipo pamene Paulo anabwerako ife tikudziwa malingana ndi mbiri yakale kuti iye sanakauchezere nkomwe mpingo woyambirira umeneyo chifukwa iye sakanatha kupirira ndi kupembedza mafano. Ndipo iye anakauchezera mpingo wachiwiri umene iwo anali ataukhazikitsa. Mpingo wachiwiri waku Roma. Ndipo pamene Nicaea Council iyo inabwera, pamene Konstantini anaona lingaliro lakuti ayanjanitse ufumu wake, inthu chomwecho chimene Ahabu anachita ndi Yezebeli, kukakwatira kumeneko, mukuona. Ndipo pamene iye anaona mwayi woti awayanjanitsire anthu ake, ndikupanga fuko lalikulu la mphamvu kuchokera mwa iwo, iye anaganiza kuti iwo akanadzatenganso chipembedzo chawo. Kotero iye anawapangira iwo chipembedzo cha mpingo ndi boma. Ndipo pamene iwo anadzakhala ndi Nicaea Council ija, ndipo mafunso awa anabwerapo akuti ngati kunali Mulungu mmodzi kapena atatu, kuti kodi iwo azibatiza mu dzina la Yesu Khristu kapena Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mafunso ena onse awa anabweretsedwa pa chionetsero kumeneko. Ndipo izo zinatero, ena aneneri akale awo anatulukirapo opanda kalikonse koma chikopa cha nkhosa atazikulunga nacho, ndipo akudya zamasamba. Londola, koma olemekezeka akulu-akulu awo anatakonza kale njira yawo mu mpingomo, anawatsekeramo iwo ndi nzeru ya chidziko, koma iwo anali ndi pakuti atero Ambuye. Iwo unakalowa mu mdima wachikunja kwa pafupifupi zaka chikwi, koma iwo unadzatulukiranso kuti uyange. Izo nzona. Inu simungate kupha iwo, ine ndidzabwezeretsanso, atero Ambuye. Zaka zonse zomwe zinthu izi zadya. Zipembedzo zimenezo zinaonjezerapo mwambo. Ndipo kuti achite izi, kuti aonjezere mwambo. Njira yokhayo imene mpingo uliwonse, njira yokhayo yomwe chipembedzo chilichonse chingazichotse konse kumawa Mulungu ndikuonjezerapo mwambo malo mwa malemba opatulika. Ndikuyesera kupanga mwambo wanu kapena chiphunziso cha mpingo wanu ngakhale zitakhala zosiyana ndi malemba, ndiye inu mungawatsutse bwanji a mpingo wa Katolika pamene inu mukuchita chinthu chomwechomwecho chimene iwo ankachita? Kodi inu mukumvetsa? Chabwino. Pamene tsopano tangoganizani, malemba sangathe kulephera, nyambo ndiyabodza kuyamba ndi kuyamba. Ndipo pamene inu muvomereza chipembedzo, inu mwatenga kale mwambo chifukwa ndi china chake chimene chachita kuonjezedwerapo. Izo mulibemo mulemba, izo mulibemo mulemba. Mulibe chinthu chotero monga bungwe. Yesu sananene konse kuti ine ndikukutumani inu kuti mupite ku dziko lonse mukapangeko bungwe. Ayi bwana, mulibemo chinthu choterocho. Kuchita izi ndikukana malemba opatulika. Pamene izi zinachitika, izo zinasintha kuchoka kwa mpingo mwakubadwa kudzakhala mpingo mwa mwambo ndi kachikhulupiriro. Osati mpingo, ndilole ine ndipepese. Loji, iwe umabadwira mu mpingo, ma iwe umajowina loji. Si mpingo wa Baptist, mpingo wa Methodist, mpingo wa Pentecost. Loji ya Baptist, loji ya Pentecost, i loji ya Methodist. Inu umajowina zimenezo, inu simungate kujowina mpingo. Palibepo chinthu choterocho, iwe umabadwa kulowa mwa iwo. Nikodemo anauzidwa zimenezo, kotero inu mukuona pamene inu muli. Oh my, chifukwa chake ine ndimatsutsana nazo izo, sikuti ndikutsutsana ndi anthu amene ali mmenemo kachitidweko, ndikamene ine ndikutsutsana nako ukwayi wasangate modzi wa akuluakulu ameneyo kapena china chake chinzake wina wa mipingo imeneyo ukalalikira china chake chimene chili mu Bible chimene chili chotsutsana ndi chiphunzitso chimenecho kachitidwe ako kamene iwo ali nako mu mpingo umenewo iye amathamangitsidwa pomwepo monga choncho inde bwana ena iwo oyipa kwambiri akuti samalola ngakhale kuti chitsitsimudzo chibwere kwa mpingo wina ukhapokhapo atakhala mmodzi wa amuna awo omwe bwanji iwo ali kwambiri mwina mwake nthawi ina amati akampatse mwaliki kumwe kuno mu dziko lino mwali kwang'ono wokalamba adayima kuno pa nsewu akufuwula ndipo akuapempha kuti alape ndi kumati bwerani mudzamulandire khristu muzadzazidwa ndi mzimu woyera ndi zinthu monga choncho ndipo wina wochokera ku bungwe la pentekoste anabwera ndipo anadzamupatsa munthuyo dola m'manja mwake ndipo anapita kuti akalape chifukwa iye anali atachita chigololo kwa mpingo wake ndiye mukanena za akatolika izo nzona ndipo inu mukudziwa zimene ine ndikukamba aponso kapena mpingo uwu ukudziwa muli monse chabwino mwachita izi kuti akane malemba pamene akuchita izi ndiye izo zimasintha pamene inu mwaonjezerapo mwambo ndi kujoina bungwe inu mwavomereza nthawi yomweyo mwambo wanu woyamba kwa izo si zamwa malemba kotero ndi china chake chimene chaonjezeredwako ndipo mwambo ndi china chake chowonjezeredwapo chotenga malo icho chikutenga malo akubadwa pamene inu muvomereza chipembedzo inu mwaonjezerapo mwambo chabwino pamene izi zachitika ndiye zasintha kuchoka pokhala mpingo mwakubadwa zabwera ku lodji mwa mwambo kapena kachikhulupiriro pakuti taonani zimenezo ndi mwambo pazokha posakhala mwa malemba tsopano yesu sanati pitani ku dziko lonse ndipo mukapange zipembedzo pitani mukawasonkhanitse anthu pamodzi iye anati pitani mukapange ophunzira inu mukukhulupirira zimenezo amen kotero inu mukuona nonse mwatuluka pamenepo tamvetserani muone apa tiyeni titsekere izo pa china chake chinzake apa tikhomerere china chake pansi motinitsa apa pa nthawi ino yangati amene ali ndi la Greek lexicon la emphatic diacron kuchokera ku zolemba zakale Greek chabwino mukawerenge izo mukampeze ophunzira aliyense amene inu mukumfuna mupite ku library ndipo mukatenge la lexicon Greek lexicon kawerenge chivumbulutso 17 ndipo mukakawerenga pamenepo olembedwa ndi King James apa limati ndipo izi iye anandinyamulira ine kutali mu mzimu ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chirombo chovala chofira chodzadza ndi mayina amwano tsopano ndi zimene King James ananena koma kutanthauzira koyambirira kumati anandinyamulira ine kutali mu mzimu ndipo ine ndinaona mkazi wodzadza ndi mayina amwano pali kusiyana kwakukulu pakati pa mayina ochita mwano ndi mayina amwano tsopano openyani ife tonse tikumvetsa ndipo tikudziwa kuti umenewo unali mpingo wa Roma ukukhala pa mapiri asanu ndi awiri kumalamulira mphamvu za pa dziko lapansi ndipo iye amatchedwa Hule ndipo iye anali mayi wa achiwelewele penyani kodi wachiwelewele ndi chiyani kodi iye angakhale mwamuna ziyenera kuti anali mkazi kotero ngati ali mkazi iwo uyenera kukhala mpingo iye anali mayi wa achiwelewele chimodzimodzi monga iye anali ndipo taonani penyani mwa iyeyo mulole izi zilowelele mwa iyeyo munali mayina amwano ndichiyani zimenezo tsopano atumiki pano ndi patepi tiyeni tikhale bata kodi mayina amwano amenewo ndi ati Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecoste ndiyena otero mayina amwano chifukwa izo ndi mabungwe kubule kwa Mulungu modzimodzi monga iye anali ndipo iwo mumagulu amenewo anthu amati bwanji iye ndi wa Methodist ndipo amachita izi iye ndi wa Pentecoste ndipo amachita izi iye ndi wa Presbyterian ndipo amachita izi iwo amachita chilichonse choyipa inu mukudziwa zimenezo ndipo ndi chiyani zimenezo ndi mayina amene amayenera kukhala ofanana ndi khristu ndi kumatchulidwa ndi dzina la mkhristu ndipo iwo ndi mayina amwano Iwo si mipingo. Mwabodza iwo akumatchedwa mpingo. Iwo ndi maloji. Tsopano ine mukuona chifukwa chimene ine ndimatsutsana ndi bungwe. Osati anthu kachitidwe kabungweko. Mwaona maina. Maina amwano. Penyani. Amaloji. Mwabodza kumatchedwa mipingo. Pingo wa Methodist. Pingo wa Baptist. Pingo wa Presbyterian. Pingo wa Pentecost. Pingo wa Lutheran. Pingo wa United Brethren. Alibepo chinthu choterocho. Zimenezo siza mwamalemba. Ulipo mpingo umodzoka. Ndipo iwe sungate kujoina iwo. Iwe umabadwira mwa iwo. Iwe unakonzedwe latu kwa iwo. Tupilosa dziwika la Yesu Kristu. Tupila chinsisikani. La Yesu Kristu kuno padziko lapansi. Ndi mawu akuonetseledwa. Ana amuna ndi akazi a Mulungu. Iwo samakhala azili zonse za zimenezo. Tulukani pakati pawo. Iye anatero. Eya. Penyani. Mwansanga tsopano, ine sindikufuna kuti ndikutopetseni inu. Koma, ngati inu mungandipatse ine, maminiti onjezera ena tsopano, ine ndipita mofulumira mmene ine ndingathere. Koma ine ndikufuna kuti inu mukhale otsimikiza, kuti mwazimvetsa izo, kuti inu musaziphonye izi. Mukuona? Kumbukirani, mai Roma, anapezeka mwa iyeyo, odzaza ndi maina amwano, mai wa aziwerewere. Jenga diwo hale aziwerewere. Wadi wachiwerewere ndi chiyani? Bule ndi chiyani? Mtuchomwecho mwecho. Ngati wachiwerewere. Nkaza mna kukala mosa kulupilika. Umalumbililo wake achikwati. Ndipo mpingo uli onse. Mene umazinenea kuti ndi mpingo wa Kristu. Ndipo mkumakana mawa Mulungu. Iwo ndi osa kulupilika kumalumbililo wake achikwati. Ya iwo umachita chigololo ponje zirako mwambo. Uhule ndi dziko lapansi, ndinso nzeru zake, malo mamuvomereza Kristu ndi mphamvu ya chiukitsiro chake mwa mzimu woyera. Ndipo iyeyo ndi mayi wa aziwerewere, amene achita chinthu chomwecho mwecho, mpoto sunganire ketulo kuti noni noni. Inu mukudziwa, mwaona. Sikisi zachimodzi ndi theka la dazeni la chinacho. Ena anthu amenewa amangoenda nawo pofuna kuti aziwanyoza akatolika ndipo ali muchimodzi cha zinthu zomwezo iwo eni. Iye anali mayi wa ubatizo wabodza wa mmadzi. Iye ndi mayi wa umboni wabodza wa mzimu woyera. Ndipo inu mumamutsatira limodzi naye iye. Tsopano tiyeni tione kodi ndi zoona zimenezo mʼbale Branham ingokhalani bata mphindi chabe. Mwaona, yeyo ndi mayi wa maina amwano, ama loji, amene anthu ajowinamo ndi kumabweretsa chitonzo, kumakhala moyo muli monsemo, mavala makabudula, akazi okhala ndi tsitsi lometa, ozipentapenta, mayimba mukwaya, masuta ndudu, madya mgonero. Mtundu onse wa nyansi za pa dziko lapansi. Ndipo izo ndi chopunthwitsa kwa osakhulupirira. Kodi Timoteyo sanalankhule za zimenezo mzimu woyera. Penyani, mwaona, iye Roma ndi mayi wa aliyense wa iwowo. Mukuona, inu munachita ndende mu bungwe lanulo chimodzimodzi basi, monga iye anachitira, kubayiramo miyambo mʼmalo mwa mawu. Fuga gulu la anthu linakhazikitsa izo pamodzi. A Presbyteria ndi ma bishop ndiyena otero anena kuti ziyenera kuti zikhale mwa njira iyi. Ndipo zimenezo ndi ndende zimene zinachitika ku Roma. Ndipo inu mungoyesera mʼbale wanga mbusa kuwomereza mawu athunthu a Mulungu. Ndipo muone kumene inu mungaloweleko unja kumene kwa chitseko. Tsopano ife tiona ngati Mulungu anakuwuzani inu kuti muzitero kapena ayi. Mumaminiti pang'ono. Mwaona, chabwino. Mwaona, yeyo ndi mayi wa aliyense. Kwa iye anali woyamba kuchotsapo zolembedwa zalemba ndi kuonjezerapo mwambo. Kwa iye anawakana aneneri odzozedwa amene anali ndi moyo wotsimikiziridwa wokhala ndi mawu. Chifukwa cha anthu awa anzeru ophunzira mafumu achiroma. Ndiyena otero amene anali atachivomereza chikhristu koma ankafuna anachivomereza icho mwa njira yawo. Mukuona? izo nzona iwo mazifuna izo mwanjira yao yao namani angafuna kuti achotse khate lake madzi akudziko lakwawo iye sana wakonde madzi amatope a muyorodani koma ngati iye akanati achotse konse khate lakelo akaenera kuti apite kumeneko mmatope amenewo ndende basi unga nenele anamuuzira iye mwaona mulungu samalemekeza munthu zindikirani iye anali chipembedzo choyambirira tayang'anani pana akazi ake anali atachita chinthu chomwecho anawonjezerapo tizikhulupiriro ndi miyambo malo mwa mawu musandiuze ine mundisonyeze ine chimodzi mene sichinachoke kwa iwo sonyeze ine mbusa mmodzi amene angavomereze choonadi mpaka osakukanani inu pa izo kapo ngati inu mutakhala wotchuka mwakuti inu mukudziwa iwo ayenera kuti agwiritsitse kwa inu chifukwa chakutchuka kwanuko kapena china chake zili bwino tsopano tayang'anani pa chimvumbulutso 18 basi kwa maminiti pang'ono ndime yotsatirayo muti wotsatira pambuyo pa chimvumbulutso 17 anali atazifufuza ndipo anali atasonyeza chinsinsi cha abiti babeloni uyu muti wa 17 wa chimvumbulutso umafotokoza kuti iye ndi mpingo umene ukukhala pa mapiri asanu ndi awiri zinda wa vatikani umene ukulamulira mafumu onse a dziko lapansi zimenezo ndi ndendende zimene zili zoona ndi ma purezidenti nawonso ndi zina zotero chotero koma iye ali kumeneko wagwirizira chuma cha dziko lake dzanja lake zimenezo ndi ndendende ndani ali okhoza kuchita nkhondo ndi iye izo nzoona ife tonse tikudziwa zimenezo koma kodi inu mungakhalirenji wa china chake chimene chili cholumikizana ndi iyeyo tsopano zindikirani mu muti wa 18 muti wotsatirawo kumene zitachitika kuti chinsinsi chake chafotokozedwa akukhala mukachisi wa mulungu tsopano apa Zela Bretman kodi iwe uli pano usiku uno Zela iye anabweretsa zili muchipinda umo tsopano our Sunday visitor pepala ya katolika ndipo pepala ya katolika imamuyankha mlaliki anati kodi abusa inu munati amene yamachita zilembo za chiroma ku Vatican kapena pa mpando wachifumu wa papa panalembedwa Vicarious Filii Dei zomwe zimatanthauza zimenezo zili mu diocese ya katolika kumeneko kuti imeneyo ndi nambala ya chirombo cha apocalypse bwanji iye anati ndithu ndi zili choncho izo ndi ndendende mawerengedwe ake ndi 666 izo ndi ndendende ndipo diocese ya chiroma imavomereza zimenezo kuti ndi choncho koma kuyankha kwawo kunali kotere ndi ophunzira odzaza ndi nzeru anati koma inu mukudziwa dzina lanu mu chinenero china chake likhoza kuwerengeka chinthu chomwechomwecho bambo uyu anati langa limakhala pafupifupi chinthu chomwechomwecho mu chinenero china iye analiwerengera ilo anati mwaona ine ndili pafupifupi 666 inenso anati akhala alipo mazana a iwowo anati nthawi iliyonse chilichonse chikabwerapo wina wake amakhala ndi 666 ndipo anati abusa kodi inu mukudziwa kuti mu chinenero china dzina lanu likhoza kuwerengeka wotsutsa khristu anati chifukwa chani inu mumayang'ana pa zinthu zimenezo mukuona nzeru yakeyo koma mzimu woyera umadziwa bwino penyani izo zikhoza kukhala dzina langa likhoza kuwerengeka 666 koma ine sindikukwanira pa zoyenereza zina zonsezo ine sindikukhala pa phiri ine sindimanena zinthu izi ine sindine kazembe inu mukuona izo nzona ndi ameneyo yemwe iye akumukambayo kotero nzeru yanu ya chidziko singanunkhe kanthu bwana izo nzona pamaso pa mzimu woyera ine sindikukwanira pa zonse za izo koma iyeyo akukwanira amakhala mukachisi wa mulungu kumadzionesera yekha kuti iye ndi mulungu ndipo akukhala pa mapiri asanu ndi awiri ine sindikukhala pa mapiri asanu ndi awiri ngati ilo likuwerengeka 666 ine sindikukwanira zina zonse za izo koma iyeyo akukwanira mwaona ndi zimenezotu mukuona kotero muzingodalira pa mzimu woyera musatenge lingaliro kuti mukanena chiyani fukwa si inuyo amene muzikalankhula ndi atate kotero zingatheke bwanji kuti kudziwa kwanu ndi kubadwa kwanu kwatsopano kochokera kumwamba zifanizidwe mkomwe ndi zinthu izi kuno pa dziko lapansi azamatsenga amphamvu a awa mmenemo bwanji iwa madziwa kupotoka pang'ono kulikonse ndipo khotera zikanatheka bwanji kuti Mose ayime pamene iye anali akutsatira malamulo a Mulungu ataponyera pansi ndodo yake ndipo iyo inasanduka njoka ndipo apa panabwera azamatsenga ndipo anadzachita chinthu chomwecho koma Mose anayima nji ankadziwa kuti iye anali atatsatira mawu a Mulungu ndipo njoka yake inameza zina zonsezo kotero pamene iwe wamvera ndipo uli akanachita chiyani pamene iye ankawatsogolera iwo ku dziko la lonjezo ndipo apo panali nyanja yofira ikuwatsekera iwo mkati koma njira ya Mulungu inali kudutsa pomwepo amen anati imani njii ndipo muone ulemerero wa Mulungu pamene izo zili munjira ya ntchito yotsatira mawu muime pamenepo ndipo muone iyo ikutseguka amen ndine wa usinkhu wa zaka 53 ndakhala ndikumutumikira iye kwa pafupifupi zaka 33 ndikugumba ndikadakhala nazo zaka 10 miliyoni zakumutumikira iye ine sindinayambe ndamaonapo iye akulephera panobe pamene mawu ake akusungidwa izo nzoona tsopano taonani nthawi yomweyo atatha kuchimwa zinsinsi zake zinadziwika ife tinakhalapo nazo izo kalekale ife tikuzidziwa izo tsopano kuti watsatirawo tayang'anani pa chivumbulutso 18 kodi ine ndingatembenuzire kwa iwo miniti chabe icho chikhoza kukhala chinthu chabwino izo sizititengera ife koma utali wa maminiti pang'ono ndipo izo zikhoza kutanthauza china chake chaching'ono kwa inu ine ndikuyembekeza izo zitero tsopano ife tikuona apa mu mutu wa 17 ndi meya 5 pa mphumi pake panalembedwa dzina chinsinsi Babiloni wamkulu mayi wa aziwerewere chonyanza cha dziko la pansi ndipo penyani ndipo ine ndinamuona mkazi mpingo ataledzera ndi magazi aoyera ndi magazi aofera a Yesu mene ine ndinamuona iye ine ndinazizwa ndi chidwi chachikulu mwaona atamuona iye iye anali chinthu chokongola kwambiri ndipo iye anali mayi wa aziwerewere chipembedzo chachiwerewere zipembedzo ndendende zimene iye anachita mwaona chifukwa iwo anabayiramo miyambo chimodzimodzi basi monga mmene iye anachitira tsopano taonani tayang'anani pa chivumbulutso tsopano mmenewo ndi mutu wa 17 kuthera ndi ndime ya 18 tsopano penyani zitachitika zinthu izi chinsinsi chake chitatha kuululidwa zitachitika zinthu izi ine ndinaona mngelo wina akubwera kuchokera kumwamba wokhala ndi mphamvu yayikulu tsopano apa pakubwera mtumiki wina akutsika mutu wotsatirawo chinsinsi chake chinadziwika tsopano uku tsopano ndikuululidwa kwa chinsinsi chake ndi chinsinsi cha ana ake mwaona ife tikumvetsa tsopano kwenikweni chomwe chinampangisa iye kukhala kwa chiwerewere chifukwa iye anachitira chigololo mawu a Mulungu ndipo ndi chimene chinampanga iye kukhala bungwe iye sakanatha kukhala mpingo wa baibulo ndi kumavomereza zimenezo komanso sizingatheke kuti bungwe lililonse limene silimatenga mawu aliwonse a ilo omwe ilo linalembedwera kuti lingakhale mpingo wa baibulo ndipo palibe lililonse limene lili mwanjira imeneyo limene ine ndikudziwapo kanthu za ilo libepo limodzi kotero apo mwaona ansanga akangopanga bungwe zinthu zimene iye amachitazo zonse ziwiri mwalemba ndi mwaumboni iye amafera pomwepo iye akavomereza mwambowo tsopano taonani tsopano ndi zimene zinachitika Mulungu anatumiza mu ndime ya 18 iyi mngelo wamphamvu chinsinsi chimenecho chitadziwika mngelo wamphamvu kapena mtumiki penyani apa zitachitika zinthu izi ine ndinaona mngelo wina akubwera kuchokera kumwamba wokhala ndi mphamvu yayikulu ndipo dziko lapansi linawunikilidwa ndi ulemerero wake ndipo iye anafuwula ndi mawu akulu Babiloni isokonezeko mwamkulu akugwa ndipo wasanduka mokhalamo ziwanda mosungiramo mizimu yonyansa iliyonse ndi khola la mbalame iliyonse yoyera ndi yodedwa mbalame yonyansa ndi yodedwa ndipo mafuko onse aledzera ndi vinyo wamkwiyo wa ziwerewere zake ndipo mafumu a dziko lapansi achita naye ziwerewere iye ndipo ochita malonda a dziko lapansi alemera ndi mphamvu yakudyerera kwake onani nthawi yomweyo chinsinsi chake chitangodziwika yemwe iye anali chimwene iye anali amene ana akazi ake anali chinsinsi chadziwika kenako Mulungu anatumiza mngelo mtumiki kuti chiyani akamuitane atuluke. Tulukani uthenga wa olali. Tulukani mwa iye anthu anga kuti musakhale otenga nawo amiliri ake. Iye akupita kuti akamutemberere iyeyo. Penyani, tulukani mwa iye. Mulungu anatumiza ambiri ngelo wamphamvu kapena mtumiki, ndipo kuwala kwake sikunali pa ngodya, iko kunafalikira pa dziko lapansi. Tulukani mwa iye. Chiyani, iye ndi azichemwali ake naonso kuti akawalitse dziko lapansi ndi kuwayitanira anthu ake atuluke mwa iyeyo. Tsopano, inu mukudziwa kuti izo ndi choonadi. Mtumiki anatumizidwa kuchokera kumwamba kuti adzawayitane anthu a Mulungu atuluke mu Babylon, ndipo kuwala kwake kunawunikira dziko lapansi zimoyera waukulu.
The Bible said she is a cage.
Zindikirani. Bible linati. Iye ndi kola. Wewe gira mbarame zodedwa zonyansa. Osati mhungu tsopano. Ayai. Akwangwala. Mbarame zonyansa zodedwa. Ndi zomwe wazungulidwa nazo iye. Iyeyo ndi kola lodzaza ndi zimenezo. Kola lonselo la dzadza, ichiani, maina amwano, zosiana ndi balemba. Timoteo wa 2:3, amati, zimoyera ukulankhula, kumasiku otsiriza, iwo adzachoka pa chikhulupiriro, ndipo adzagonjera kwa mizimu yodolola. Ananenanso kuti mzimuoyera unalankhula, kuti mumasiku otsiriza, iwo adzakhala ammutu, amalingaliro odzikuza.
Audani, Mulungu adalitsike inu ndiwa ife, kapena mulibemo dzina lanu mu buku lathu, inu mataika.
Audani, onyansa, ine ndikuyembekeza kuti sindikukupwetekani, ine ndikuyembekeza kuti ndikuchita zabwino. Zodedwa, mbalame zonyansa, iye anazitsekera nkhola izo. Kumbukirani, Mulungu ndi mphungu. Iye anadzichayeka mphungu. Kwa iye anamuchaya kobo mphungu. Kwa ife ndi anake mphungu. Amen. Iye anawacha aneneri ake mphungu. Ndipo ngelo uyu anabwera kuno kuti adzamuyalutse ndi kuitana atuluke. Monga uthenga wanga waung'ono wa mphungu imakasula chisa chake. Mphungu yaing'ono yakale iyo inali kutsatira nkhuku yokalamba iyo mukhola nthawi zonse. Mwachita kluk pamenepo, koma iye samatha kudya zakudya izo zomwe iye anali nazo, zisangalatso ndi akazi ya nkhope zopentedwa-pentedwa, tsitsi lodula ndi akabudula. Iye samatha kuchita zimenezo, koma iye samadziwa kanthu kalikonseko koma kluku wa nkhuku yokalamba iyo. Koma tsiku lina mayi mphungu anamupeza iye, iye anafula akumuitana iye kuti atuluke. Anati, mwana, iwe si mmodzi wa iwowo, tuluka pakati pake. Anati, amayi, ine ndichite chani? Anati, ukupize mapiko ako ndipo uyambepo. Atalumpha koyambako, iye anagunda pa mtengo pakati pomwe pa bungwe. Anati, mwana, iwoyenera kuti ukwele pa mwamba kuposa zimenezo, kapena ine sinditha kukugwira iwe. Uyenera kuti unyamule phazi lako pansipo. Iye akufuna amutenge iye kuti auluke. Iye anapeza kuti iye akhoza kuuluka. Iye anabwera kuti adzamuitane iye. Izo nzoona. Koma amayi Babiloni uyu anali atazigwirira yekha gulu la nkhuku. Anapiye osalala, opentedwa, tsitsi lodula. Mazichaoka Kristu. Iye ali ndi kola lodzaza ndi iwo. Inu alaliki amene mumayima pa guwa, walola akazi awo kuti azipitirira nazo izo. Manyazi pa inu kuti muchulukitse chipembedzo chanu. Mulungu adzafuna zimenezo pa dzanja lanu. Tulukani mmenemo. Nkhosa zanga zimamva mawu anga. Kola laodedwa, amutu, amalingaliro odzikuza, okonda zokondweretsa anthu, osati okonda Mulungu. Amakonda kukhala monga dziko lapansi, osakuti akhale monga Khristu. Inu mukamaona mkazi okhala ndi zozipentapenta zochuluka, izo zimangosonyeza kuti mkatimo mulibemo kanthu. Iyeyo ndi wabodza mkatimo, zimenezo ndizo ndende kulondola. Ngati mkazi,
Ine ndinamuona wina tsiku lina okhala ndi tsitsi lobiliwira izo nzona ali ndi zinthu zonse zobiliwira izo m'maso mwake. Tsopano ngati inu ngati inu mulibe tsitsi lililonse ndipo inu mukufuna kuti muzivala tsitsi lina lake, izo zikhoza kukhala zabwino koma muzivala lomwe limaoneka ngati la munthu. Ndipo ngati inu mulibe zikhadabo zilizonse ndipo inu mukufuna kuti mukhale ndi zikhadabo, musatenge izo zokhala ngati makoko a nyemba zakayerazo, mukapeze zikhadabo zenizeni. Ngati inu mulibe zilizonse za zinthu izi, chabwino zili bwino. Ngati inu mulibe mano kapeze nena ngati angakupangireni inu ena, mukapeze amenewo. Koma inu osati muchotse mano amene Mulungu anakupatsaniwo, basi chifukwa chakuti iwo ndi opotoka pang'ono, chikhaliranicho iwo ndi mano abwino kuti mukapeze ena. Musamadaye tsitsi lanu kapena china chake ndimaoneka ngati china chake chochokera m'matope kwina kwake. Musamatero ngati inu mulibe mtundu ndipo inu mufuna kuti muzipange nokha kumaoneka ngati muli ndi mtundu, ndi zabwino ine ndikuganiza. Koma musadzipange nokha kumaoneka ngati Yezebeli, ngati khola kwina kwake limene likupentedwa. Ndipo abale inu achipentekoste mawalola akazi amenewo kubadula tsitsi lawo, amene Baibulo limanena kuti umenewo ndi ulemerero wake, ndipo si zosalowerekanso kuti iye azipemphera ndi tsitsi lake monga choncho. Ndipo komabe nkumulola iye kuti abwere pa guwa ndikudzalalikira uthenga kuimba mukwaya kuphunzitsa Sunday School. Manyazi pa inu! Inu muyenera kuzichitira nokha manyazi. Chifukwa chiyani ine ndimatsutsana ndi chipembedzo? Kodi inu mukuganiza kuti ine ndingasekerere zina zake ngati zimenezo? Ine ndikudziwa chifukwa chimene inu mumachitira zimenezo, mbale. Inu mukudziwa bwino. Mangati inu mungaphunzitse motsutsana ndi zimenezo, inu mungafikitsidwe kulikulu ndipo iwo angakuchotseniko inu. Mudalitse Mulungu chifukwa chakulimba mtima kwanuko ngati inu mungachite zimenezo. Izo nzona Mulungu adzakulemekezani inu. Kodi ngelo uyu ananena chiyani? Tulukani pakati pawo! Inde bwana. Ngelo uyu anabwera pa dziko lapansi ndipo anabwera kuti adzapereke kuwala, ndipo iye anawalitsa kuwalako pa dziko lonse. Iye anali ngelo wamphamvu. Ndipo iye anabwera kuti adzalengeze za uthenga wa tulukani mu Babiloni, musakhudze zinthu za ufe zakezo. Ali ndi khola lonselo litadzaza ndi izo. Anati, iye ndi khola la mbalame zodedwa zonse. Iye ali ndi khola lodzaza ndi izo tsopano, World Council of Churches, penama lodge. Iye ali ndi gulu lonselo adaliyika mu khola tsopano. Iwo onse akubwera pamodzi. Iye anadzakhala khola zabwino lodzaza ndi mbalame zodedwa. Kukonkulondola. Ndinayesera kuti ndilankhule ndi mmodzi wa iwo nthawi ina, kungoyesera izo nyamata, ophunzira mu nzeru ya dziko lapansi, koma osadziwa za Mulungu kuposa momwe kalulu amachitira za nsapato zachisanu. Izo nzona. Basi ndi zimenezo basi, mwaona? Basi zonse zimene iwo amazidziwa ndi nzeru ina imene iwo angathe kuyikapo izi ndi kuchita izo mmenemo. Koma pamene zifika pomudziwa iye, anagwidwa mu khola lake ndi miyambo yake, mipingo ya Chiprotestant nayamba chimodzimodzi. Anadzakhala ana akazi ake anayambitsa izi powakana mawu a Mulungu. Zimenezo iye akuchita, iye akuwakana mawu. Ndipo pamene inu muvomereza china chake m'malo mwa mawu, inu mawakana iwo inu eni. Ndipo pamene inu mujoinana ndi chimodzi cha izo, inu mawakananso mawu. Mulungu samakufunani inu mwa njira imeneyo. Palibepo malo a izi kwa lemba. Zindikirani, uyu ndi mngelo wa kuwala. Kumbukirani, ngelo tsiriza, iyeyo ndi ngelo mumbado wa mpingo wa ku Laodikaya, ndi mtumiki wa mu Laodikaya. Ameneyo, ndiwo tsirizayo, chifukwa mutu watsatira kumeneyo, ndi mutu wa 19, umene uli mkwatibwi wakudza. Ndipo izi mulemba ndi ngelo tsiriza, amene anabwera kuti adzabweretse kuwala kusanati kudza kwa mkwatibwi kuti adzakomane ndi Khristu. Iwo unali mbado wa mpingo wa Laodikaya pamenepo. Kodi anali ndani mtumiki wa mbado wa mpingo wa Laodikaya akuwaitana iwo kuti atuluke mu Babiloni? Taonani, Mipingo inagwidwa mukola limodzi ndi iyeyo ndi miyambo yake makana mawu ndi kumavomereza miyambo. Uyu ndi mngelo wakuwala mpingo wa Laodikaya umene unali utamukana Kristu ndi mawu ake usankha mwambo ndipo anali atamuyika iye panja ndipo iye anayima pa khomo akugogoda kuyesera kuti alowe mkati. Mukuona mbado wa mpingo unali utamukana Kristu ndipo Kristu ndi mawu ndipo anali atawakana iwo ndipo iye anali ali panja mbado wa mpingo okhawo umene ife tili nawo umene Kristu ali panja akugogoda kuyesera kuti alowe mkati. Ndipo uthenga wa mngelo uyu mtumikiyo anachokera kwa Mulungu anali akubangula uthenga wake pa dziko lapansi kuti tulukani mu Babiloni, tulukani mu mabungwewo. Mzimu Woyera lero kuonetseredwa kwa mzimu Woyera ndi mngelo ameneyo kuyesera kuti awabwezeretse anthu ku mawu kwa mzimu Woyera umawatsimikizira mawu okha iwo sungatsimikizire miyambo. Mulibemo moyo mmenemo, iyeyo ndi moyo. Zindikirani mbado wa mpingo wa Laodikaya unali utamukana iye utamusiya iye ndipo iwo anakamuyika iye panja. Zindikirani mngelo uyu ndi mtumiki wotsiriza kusanati kudza kwa Kristu mu mutu wa 19 wa chivumbulutso. Liwu la mtumikiyo ngati ife tingazindikire pamene iye anapereka liwu lake pa dziko lapansi anali liwu limene limamvekanso kumwamba. Ndime ya 4 ngati inu mukufuna kuti mungawerenge izo chabwino. Ndime ya 4 mutu wa 19 mtumiki uyu pa dziko lapansi anali wotsamira kwambiri kwa Mulungu mpaka pamene iye analankhula izo pa dziko lapansi Mulungu analankhula chinthu chomwecho kuchokera kumwamba. Kodi kumasulira kwa ndime ya folo iyo ndi chiyani? Kodi iyo ikutanthauza chiyani? Liwu la Mulungu likulankhula kwa anthu ake osankhidwiratu likuti tulukani mwa iye chimodzimodzi basi chimene liwu linali. Iye wawatengera anthu onse mmenemo onse kudutsa Babiloni. Tulukani mwa iye kuti musakhale otenga nawo amachimo ake. Inde bwana mtoke mumwambo umenewo ndi zikhulupiriro mupite ku mawu mungapangidwe mzimu ndi moyo. Amen. Zindikirani mutu wa 19 ndiye wotsatira zitachitika zinthu izi. Kodi inu munazindikira apa mu mutu wa 19 zitachitika zinthu izi mupenye chiyani? Zitachitika chiyani? Patachitika uthenga watulukani mwa iye. Zitachitika zinthu izi penyani ndi mfuwu wa oyera amkwatibwi ali ndi mkwati akupita ku chikwati cha mwana wankhosa. Kodi ife tayandikira chotani ndiye mʼbale? Kodi kuitana kotsirizako ndi chiyani? Tulukani mu Babiloni. Tsopano abale anga, chifukwa chake ine ndimadana nazo izo. Izo si zamwamalemba, izo si zovomerezeka, izo zatsimikiziridwa kuti ndizabodza. Mulungu mulibemo mmenemo, iye sanayambe wakhalamo, iye sadzakhalamonso. Tsopano ine sindikunena kuti mulibemo anthu mabungwe awa, ndikumene mpingo unapangidwa kuchokerako. Komanga ndinu mukukhala mukachitidwe kameneko, ndinu gawo la izo. Ngati ine nditamakhala mu United States, ine wachi America, bola ngati ine ndili nzika kapena membala wa United States uyu, ndine gawo la iye. Ngati ine nditapita ku Germany, ndipo nkukana umembala wanga kuno, kapena unzika wanga, ine ndikatenga unzika ku Germany. Ine sindikhalanso wachi America, ine ndine wa ku German. Ndipo ngati ine nditapita ku Japan kapena kuli konseko, Russia, ine ndikakhala nzika kumeneko. Ndipo pamene iwe ujoinana ndi mzika kachitidwe ndipo ndikukhala nzika ya kachitidwe kameneko iwe ukuonetsera chimene iwe uli. Ndipo mumasiku otsiriza ano Mulungu akwayitana anthu kuti atuluke mmenemo. Baibulo linanena chomwecho, tulukani mwa iye kuti inu musakhale otenga nawo ndi iye. Ndipo ine ndidzakulandirani inu, musakhudze zinthu zake za uvezo mwaona. Ndipo ine ndidzakulandirani inu, ndipo inu mudzakhala ana amuna ndi akazi kwa ine, ndipo ine ndidzakhala Mulungu kwa inu. Kuona ndi chifukwa chake ine ndalankhula motsutsana ndi mpingo lodge. Ine sindingathe kuyitchula iyo mpingo, ndipo mpingo umodzi okha. umenewo ndi mpingo wa thupi la Khristu. Umawa maloji awa amene amatchedwa mpingo, Baibulo langa limandiuza ine kuti iwo ndi mayina a mwano onse a iwo, mabungwe onse. Kodi iwo akuchitira mwano chiyani? Kuchitira mwano ndiko kukhala motsutsana ndi kapena kulankhula motsutsana. Pamene Mulungu anena kuti bwerani mudzabadwe, ndipo iwo amati bwerani mudzajowine. Mukuona mene maubatizo a mzimu wa kutengedwa mwabodza kukhala kokulumunya mu mpingo wa Katolika, kugirana chanza mu mpingo wa Protestant, ndipo kutengeka mu mpingo wa Pentecost, malo mwa munthu wa Khristu bwera mmenemo ndi chimango chonse chija cha piramidi mene ife tinali nacho tsiku lina lake. Wonjezerani ku chikhulupiriro chanu ukoma ndi zina zotero zonse izi mu Petro yamba 1, Petro wachiwiri ine ndikukhulupirira mutu wa 1, pamene zonsezo zikuphatikizidwa ku chikhulupiriro chanu, zinthu zonse izi Mulungu ndi ungwiro ndi chiyero ndi chilichonse, ndipo kenako iwe nkusindikizidwa ndi mzimu woyera. Koma zili ngati wina wake amene iwo anthu amadzinenera kuti ali ndi ichi pamene iwo alibe, chifukwa iwo anaphunzitsidwa mwabodza. Amethodist amakhala ndi kumvelera kwa chilendo, anazolowera ndi kuzigwedeza pang'ono kapena kuvina mu mzimu. Apentekoste amalankhula ndi malilime kapena kuchita china chake motengeka. Ire ndimakhulupirira zinthu zimenezo ndithudi, koma zinthu zimenezo popanda zina izi nzopanda ntchito. Monga ine ndinanenera tsiku lina, zili ngati nkhukutembo kapena mbalame yakuda ikuyesera kuzisomeka nthenga za nkhukutembo pa iyo, kapena khungubwe kuyesera kugwiritsa ntchito nthenga za nkhunda. Izo sizinamere pamenepo, iye anazizika izo yekha. Izo ndizodzalidwa, izo ndi chipembedzo. Koma pamene Mulungu ayika chilichonse mmenemo, zimakhala zachilengedwe. Inu mumadzipanga nokha kumati ine ndajoina chalichi usiku wa thawi, ine sinditha kuti ndizipitakonso, ine sinditha kuti ndizikaledzeranso, ine sindingamachitenso izi, ine ndajoina chalichi. Mwaona, inu mukuyesera kusomekapo nthenga za nkhukutembo pa nofu wa khungubwe. Izo nzoona. Mukuona, mukuona. Iwe uyenera kubadwa kachiwiri. Iwe uyenera kumulandira Khristu. Ndipo pamene iwe wamulandira Khristu, iwe sungathe kumulandira Khristu popanda kulandira mawu ake, chifukwa iyeyo ndi mawu. Ndipo pamene iwe ukhala ndi maonekedwe au Mulungu ndikumagana iwo, ndiye ine ndidabwa. Kuona. Ndipo iwe ukhoza kukhalabe wabungwe pamene iwe ukulifuna ndi kukhala nawo maonekedwe au Mulungu, ndipo nkusakhala nawobe iwo. Tsopano ndi zimenezoto anzanga, ndi chimenecho chinthu chonsecho. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akuthandizeni inu. Ine sindikunena izi kuti ndikhale osiyana ndi ena, ine ndikudzifotokoza ndekha. Ano pokhala masiku okumbukira mgwirizano osiya nkhondo, ine sikuti ndikusayinira chikalata cha mtendere ndi inu atumiki, ayi nkomwe. Ine ndikuganiza inu muyenera kuti mubwere mudzasayine ndi ine, osati ndi ineyo koma ndi Mulungu. Mawu. Izo nzona, izo nzona. Zinena zimene Baibulo likunena, zinena izo momwe ilo likunenera iwo. Kwa Baibulo linati, amene ati adzachotsere kapena kuonjezera kwa zomwezo. Ndipo inu mukuona kungwe silamu amalemba. Ndipo pamene inu mulandira mwambo woyamba, inu mukhoza kungobwerera mbuyo basi, kwa chakuti inu mwawoloka nzere pomwe apo. Pamene inu mubwerera kubadwa kwatsopano, mukatero ndiye inu muziyenda kupita kulemba. Ndipo inu mukapita kuchipembedzo, iwo amati, ine ndikudziwa, ife sitimakhulupirira izi. Abishopu athu mu mpingo wathu amaphunzitsa kuti ndife chimodzi cha matchalichi akale kwambiri. Ife sitimaphunzitsa, ine sindikusamala zimene iwo samaphunzitsa. Ngati Baibulo limaphunzitsa izo, zimoyera mwa inu, iwo udzadyerera pa mawu. Zilibe kanthu kuti munthuyo ndi wophunzira chotani, imomwe angayesere kuti awafotokoze iwo mopotoza, iwo akhoza kuwafotokoza mopotoza. Wachikunja akhoza kulitenga Baibulo ndi kumufotokoza Mulungu mopotoza kwa inu. Chotero, palibe munthu amene ali ndi ufulu uliwonse kuti azilalikira uthenga. Kukhapokhapo iye atakhala monga Mose, kuseli kuja pa mchenga wopatulika ujo kumene iye ndi Mulungu yekha anayima. Kufikira munthu akabadwa kachiwiri ndi kudzayima pamenepo maso ndi Mulungu ndi kumadziwa. Palibepo wachikunja, palibepo zowerenga maganizo, palibepo kufotokoza, palibepo ophunzira mu dziko amene angachotse icho kwa inu. inu munali kumeneko pamene izo zinkachitika inde bwana inu mukudziwa zomwe zinachitika ndiye inu mumati ine ndinali ndicho ndichitikira cha ndundu umenewo ndipo ine ndili ndi mzimu pa ine ndipo ngati izo zikukana mawu mwa njira iliyonse inu muli ndi mzimu wolakwika inu mukuti ine sindingatsatire zinthu izi monga chonchi ine ndikudziwa koma mpingo wathu pali mzimu wolakwika ndi chimenecho chidindo chanu mene chikuzindikiritsani Kaini iwe wayikidwa chidindo inde bwana Eva anangokayikira mawu amodzi pang'ono osati zonse zimene Mulungu ananena mawu amodzi pang'ono chabe ndipo izo zinayambitsa kugweteka kwa munthu kulikonse ndi kusweka kwa mtima ndi imfa ndi tchimo ndi nkhondo ndi china chilichonse manda aliwonse ambulasi iliyonse yomwe inayamba yafuulapo chipatala chilichonse chimene chinamangidwira odwala kukayikira kwake kumodzi pang'ono mawu a Mulungu amodzi ochepa unayambitsa zonsezi ndipo iye anatulutsidwako pamene izi sibwezi zikanati zichitike inu mulowamo chotani ndikukayikira mawu amodzi a iwo mukuti ine ndikudziwa iwo amanena zimenezo koma iwo amangotanthauza zimenezo tsopano taonani Mulungu adzayenera kuti adzaliweruze dziko lapansi ndi china chake inu simungakhale ndi chiweruzo pokhapokhapo inu muyambe mwakhala kaye ndi lamulo ayenera kukhala china chake iwe umayenera kuphwanya china chake kuti uweruzidwe kuona ndiyeno sipangakhale chiweruzo molondola popanda chilango tsopano onani inu simungakhale ndi lamulo mtawuni onena kuti chindapusa cha madola asanu chifukwa chodusa gesi lofira litayaka ndipo lamulo linalo ndikuti ayi iye akhoza kupita mwaufulu mwaona inu simungathe kuchita zimenezo kotero sipangakhale malamulo awiri opezeka pa nthawi imodzi ndipo pali lamulo limodzi Mulungu mmodzi buku limodzi Khristu mmodzi basi zokhazo chikhulupiriro chimodzi chiyembekezo chimodzi basi zokhazo limenelo ndiye Baibulo Khristu zindikirani tsopano muizi ngati pangakhale china chake choti chiwonjezeredwe kwa ili ndicho chiyenera kuwonjezeredwa ndi munthu izo sizingakhalenso zoposera ndipo ngati Mulungu ati adzaweruze dziko lapansi ndi mpingo monga mmene akatolika amanenera ndiye mpingo wa katolika wake uti iye adzaliweruzire nawo ilo ilipo ingapo ya iyo ilipo wina wa Roma wina wa Greek ndi ilipo ya mitundu yosiyanasiyana kodi iye adzaliweruza ilo ndi mpingo wa katolika wake uti kapena mwina mwake iye adzaliweruza ilo ndi wachilutera chabwino ndiye ndipo mwina mwake iye adzaliweruza ilo ndi presbyteria kuona kodi iye adzachita chiyani iye sadzaliweruza ilo ndi mpingo iye adzaliweruza ilo ndi mawu ake chabwino ndiye iye sama mwaona Yesu angasunge gulu la anthu monga masomphenya a mlongo usiku wina mzimu woyera unatsanuliridwa mkati iwo unapita kudusa pa bokosi limenelo ndithu di palibe chimene chimawugwira iwo ndi munthu payekha iwo unaperekedwa kuti uziyeretsa mpingo koma iwo siungathe kuwugwira iwo palibe bungwe limene lingathe kuwugwira iwo basi ndizokhazo iwo basi sungathe kuchita zimenezo inu muli nazo zonse mmenemo ndipo inu simungathe kuchita zimenezo bungwe silingathe kuchita zimenezo koma ndi munthu payekha amene ali ndi mzimu woyera tsopano zindikirani ndiye ngati Mulungu ali woti adzaweruza dziko lapansi ndi mawu ake ndiye kuti iye ndithudi wawayang'anira iwo ndipo wawasunga iwo moyenera kapena ngati iwo wonse asokonezeka ndiye iye adzabweretsa bwanji chiweruzo kuona chiyenera kukhala china chake ndipo iye sananeneko kuti yense mwa mpingo iye anati yense yemwe adzachosa mawu amodzi pa awa pena kuwonjezerapo mawu amodzi kwa iwo mwecho kudzakhala kuchotsapo gawo lake mbuku la moyo kotero kwa ine ndi Mulungu mawu ake ndi chiweruzo tsopano ngati ine nditaweruza ndikuvomereza mawu ndikuona kuti Khristu anandifera ine ndiye ine ndipempha moyo wake ubweremo ndipo uzinditsogolera ine ndipo ngati moyo wake uli mawu ndipo iye analemba mawu zingatheke bwanji kuti moyo wake ukhale mwa ine ndipo ine kumadzinena kuti ndili nawo mzimu woyera ndikumawonjezerapo mwambo m'malo mwa mawu izo sizingatheke basi ine ndingathe bwanji kuwonjezerapo chipembedzo pamene iye akutsutsana nazo izo ndipo wazitsimikizira izo ndipo wazionetsera izo kudutsa mu mbiri yakale kuti nthawi iliyonse pamene iwo apanga bungwe iwo amafa mauzimu. Oh, iwo amadzazi sama membala ndithudi izonzona. Iwo amadzazi sama membala koma mauzimu iwo samapita nazo kuli konseko. Ndisonyezeni ine, ndiuzeni ine mumbiri yakale, mene mpingo umene, iwo ukachita bungwe, iwo umafa pomwe apo. Zimoyera, mauchokera iwo, simu makalanso zozizitsa ndi zizindikiro, ndipo iwo umangolowerera muchisokonezo. Zimenezo ndi ndendende, zomwe zinachitika ndi mipingo yathu ya Pentekoste. Iwo anachita ndendende, zimene mayi wawo anachita. Chiyambi iwo anatuluka, anthu omwe anakana zipembedzo. Tsopano ena abale inu, amene mukumvetsera pa tepi, ena anthu achikulire inu, mukudziwa kuti zaka 40-50 zapitazo, ngati iwo akanalankhula kwa inu za bungwe, inu mukanatha kunena kuti ndi mwano. Malero inu ndinu achinthucho, zimene inu munkaganiza kuti ndi mwanocho. Akazi inu, amene mumadula tsitsi lanu, ndikupenta nkhope yanu, mayi anu ankatsutsana nazo izo. Oyera wa wabwino wa Chipentekosi wakale uyo. Inachitika ndi chiyani ndi inu? Paulo anati, inu munathamanga bwino. Inakutchingani inu ndi chiyani? Mukuona, kumbuyo uko inu mulali afulu kwa zinthu zimenezo. Koma inu munkafuna kuti mukhale monga ena onsewo. Ndende zomwe Samueli ananena. Israeli anali ndi mfumu ndipo amene anali Mulungu. Kwa iwa anati, Samueli, iwe ukukalamba, tipangira ife mfumu, ife tukufuna kuti tikale monga dziko lonselo, ife tukufuna kuti tikale monga mafuko ena onselo, ife tukufuna mfumu yoti izitilengera ife kunkhondo, ife tukufuna mfumu yomwe inga matimenyere nkhondo zathu. Kwa izo, sizina mukondweletse Samueli, iya anati, kodi ine ndinayamba ndatengapo kali konse kwa inu, kodi ine ndinayamba ndatengapo ndalama zanu kwa inu. Kodi ine ndinayamba ndakufunsa nipo inu ng'ombe kapena chilichonse. Kodi ine ndinayamba ndakufunsa nipo inu chilichonse. Iwo anati, ayi, inu simunayambe mwatifunsa po ife kalikonse. Kapena kuti, kodi ine ndinayamba ndalankhulapo chilichonse kwa inu mu dzina la Ambuye, koma chimene chinadzachitika. Kodi izo nzona, iye anati, ndiye inu musalandire mfumu imeneyo. Chifukwa izo zipangitsa chisokonezo kwa inu. Tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake, Branham Tabernacle. Inu mukukonzekera kuti mukule kukhala kachisi wankulu tsopano. Ine ndikhoza kuchokapo kwa kanthawi. Ine ndikhoza kupita kwina kwake. Zofuna kudziwa kumene Ambuye ati andiyitanireko ine. Mwina mwake andichotsapo ine poonekera. Mwina kubwerera kumunda. Mwina mwake iye andiyitanira ine wakuchipululu. Ine sindikudziwa kumene iye ati andiyitanireko ine. Mpaka Yesu akadzabwera. Ine ndikufuna kukufunsani inu china chake. Kodi ine ndinayamba ndakufunsa nipo inu chilichonse. Kodi ine ndinayamba ndakupempha nipo inu ndalama. Kodi ine ndinayamba ndakuuza nipo inu chilichonse. Mwa zinthu zikwi zomwe ine ndakhala ndikukuuzani inu mu dzina la Ambuye. Koma kodi izo sizinadzachitike. Ndiye musadzajawine konse bungwe. Izo ndizotsutsana ndi mawu a Mulungu. Tulukani mmenemo, ngati inu muli mmenemo, ndipo inu mudzipatule ndi kulandira mawu a Ambuye. Tiye ntiweramitse mitu yathu. Mulungu wankulu wa aneneli, Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Israeli. Onjezirani ukoma, Ambuye kwa utenga wa ungono uwu woduka duka, umene wakhala uli pa mtima wanga kwa nthawi yayitali kuti upite kwa abale anga. Ambiri a iwo ali kunja uko Ambuye amandiganizira ine zolakwika. Iwo amaganiza kuti ine ndimafuna ndikhale osiyana. Iwo amaganiza kuti ine ndikuyesera kuti ndikhale odziwa zonse. Iwo awawuza anthu kuti ine ndikuwanyenga anthu makamaka pa maphunziro oterowo ngati ubatizo wa m'madzi mu dzina la Ambuye Yesu ndi pa mbewu ya serpenti ule lalikulu ndi mwa ochuluka amatepe amenewo amene apita kunja osati ndi china koma choonadi chosayipitsidwa. Ndipo ine ndawafunsa iwo, ena inu tibwerani ndipo mudzandisonyeze ine amene ine ndi kuchimwa kapena kusakhulupirira kapena kumasulira mulakwika mawu ndipo palibe amene wabwerapo. Ine ndikukupemphani inu Atate, mwalole anthu awa adziwe kuti iwo akuliphonya olalo. Iwo adikirira mochedwa kwambiri ngati iwo sasamalira. Mwalole iwo wina aliyense. Ambuye ine ndikutsimikiza za izi Mtima wanga ungasweke ngalemba ili silikanakhala leneni kwa ine. Amene inu munati onse amene Atate wandipatsa ine adzadza. Kosa zanga zimamva mau anga. Ndiye Ambuye ndikuganiza ufumu ulidi moona monga momwe inu munanenera. Ine ndikudziwa zili chomwecho zili monga munthu amene anatenga ukonde napita nawo kunyanja. Nakaponyamo ukondewo nakokeramo mtunduli wonse. Mosakaika mene mumunali ankankhaziwisi, munali akamba, akangaude ammadzi, njoka, ilichonse chimene ukonde wa uthenga unagwira. Komapo dziliza ng'ono ndi pang'ono nkhanu inakwakiranso mmadzi aponso. Kamba anabwereranso, njoka inachita muluzu ndi kumabwerera ku dzenje la matope. Monga galu kumasanzi ake, kapena nkhumba kumatope ake. Koma mmenemo munali nsomba zenizeni mmenemo, Ambuye, ndipo ine ndili nacho chitonthozo ichi, chakudziwa kuti ngakhale ukondewo usanaponyedwemo mmenemo, iwo anali nsomba pamenepo. Iwo anabadwa, anakonzedweratu kuti adzakhale nsomba. Ndi chomwechonso ndi ukonde wa uthenga, mmene umakagwira muzidzidzimutso, inu mumadziwa anu omwe. Chinthu chokhacho chimene ine nditi ndikayankhira Atate, monga mmene ine ndikudziwira, kukhala woona kwa mawu awa, inu ndiye mwa amene mumasankha kuti uti ndi uti. Ndipo ine ndikudziwa kuti monganso kamba sangasanduke kukhala mphuta. Chomwechonso mwamuna kapena munthu amene ali ndi makutu ogontha kwa uthenga sangamvetse konse choonadi. Kuti Atate anaoneratu izi, ndipo inu munalonjeza kuti onse amene iye anakupatsani inu adzadza. Atate akumwamba, ine ndikupemphani inu kuti munthu aliyense amene ati akamve uthenga wang'ono uwu kuti kuwala komwe iwo kwalalikidwamo ndi tanthauzo limene ine ndili nalo mu mtima mwanga kwa anthu anzanga, anthu amene inu munawafera, ndipo amuna ena iwo alikunja uko. Ambuye monga mugulu la Kora, amuna enieni atsogoleredwa mwaboza, ali ndi chofukiza choyera mdzanja lawo. Koma akuwonongeka, bwanji iwo samaloleza ndi chofukiza cha moto chizikalowamo ndi iwowo, mwana wa mamuna wa Aaron, Eliezer. Ankayenera kuzisonkhanisa izo. Ndipo iwo amapanga chivinikiro chapaguwa kuchokera mu maketulo amenewo chishango kuti akasonyeze ndi kuti chikakhale chikumbutso cha chinthu choyipa chimenecho kuti Kora anayesera kuti apange gulu la bungwe lotsutsa mtumiki wa Mulungu. Zikhale kutali ndi ife Ambuye. Mulole mzimu woyera nthawi zonse uzititetezera ife. Ife tikukuthokozani inu Ambuye kuti mpingo wathu waung'ono, kachisi wang'ono wopatulika uyu, zaka zambiri zapitazo, zaka zina sate zosamvetsetseka, ine ndinagwada mudziwe kuno mutadzadza maudzu ndi chinyezi, ndipo ife tinayidalitsa nthaka iyi kwa inu. Nyumba kakang'ono aka. Ndipo patali pangodya yakachisa ameneyo, anali masomphenya ameneyo, omwe afika podzachitika ndende basi. Akadali pomwepo, iwo sadzamugwetsera iye pansi Ambuye, iwo basi adza, iye akukalamba. Ndipo iwo adzangomusunga iye posanjikiza wina pamwamba pa uyu. Mulungu mupeleke kuti uthenga wa golide uwu mmene wajambulidwa mu masamba awa pano, mulole kuti iwo usadzachoke pa mpingo waung'ono uno. Fikira Kristu adzabwere. Mulole membala aliyense, membala aliyense wathupira Kristu. Iwo amabwera kuno kuchokera kudusa fukoli ndi kuzungulira dzikoli. Mulole wina aliyense wa iwo alandire kuwalako uthenga kwaziyenda mwa iwo pamenepo ndi kumulandira Kristu. Kwa mulole zikakhale zenizeni kwambiri nakuti mawu ake adzafike pochitika. Ntchito zimene ine ndikuchita iwonso azizazichita. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wa muyaya. Ndipo pamene moyo wa muyaya ubweramo, iwo amabadwa kuchokera kumwamba. Ndipo ntchito zochokera kwa Mulungu zimadzionetsera zokha. Kukwa ndi moyo omwewomwewo mwene unali mwa iye, iwo sungathe kuchita chilichonsecho. Kotero Atate, mulole mpingo uwu usakadalire kopita kwawo kwa muyaya. Pazogirikisha, pabungwe, pachilichonse, chochepera kwa Kristu.
Inu wake akukhala mwa iwo akutsimikizira mawu ake kudzera mwa iwo ndi lonjezo lake. Mulole kuchokera kwa mwana wochepetsetsa pano usiku uno mpakana kwa munthu wachikulire alandire chowachitikira ichi. Ndipo mulole mwamuna aliyense kapena mkazi, nyamata kapena mtsikana amene ati akamvetsere tepi iyi, mulole zikakhale chomwecho ndi iwo Ambuye, ndipo mwapatse iwo kumvetsetsa kuti ine ndikungoyesera kuti ndiwachenjeze ndi kuwayitana iwo kuti atuluke, pakuti ola lino latha kuposa mmene ife tikuganizira. Ndipo ife tikuona Babiloni manthu ahule ndi ana ake onse akazi achiwelewele akusonkhana pamodzi. Mulungu ife tikuzindikira kuti lemba limanena kuti na nsongole kuchokera mmunda wa tirigu adzamangidwa poyamba mmitolo. Ndipo iwo amanga mmitolo mwazitchula okha mayina a mwano omwe ndithudi sakuyenera kukhala aiwo, sakuyeneranso kukhala ampingo ngakhalenso ndi maloji osati mipingo. Ulipo umodzi okha wa iyo Atate, ndipo ndi umene inu munaufera. Ndipo ine ndikupemphera Atate, pamene ife tikuwaona onse akumangidwa mmitolo tsopano wakumoto wa mabomba posachedwapa, ine ndikupemphera Ambuye kuti inu mulole tiligwa akhale okhuta ndi olemera. Perekani za Ambuye, mulole ife tikakule ndi kukanyezimiritsa kuwala ndi kukhala monga Yesu. Ngati ine sindichita zinthu zimene Mulungu akufuna kuti ine ndizichita, ndiye kuti mulibemo moyo mwa ine. Koma ngati Mulungu alankhula ndipo nkuonetsera moyo wake, ndiye iwo uzizilankhulira okha. Perekani za Ambuye, ine ndikupereka uthenga uwu kwa inu ndipo kuti inu muyang'anire iwo ndipo mukabweretse makumi a zikwi Ambuye kapena ana anu onse okonzedweratu kuthenga mwa Yesu Khristu amene ali mawu mu dzina lake ine ndikupemphera. Amen. Ndinkonda iye. Ndinkonda iye. Chifukwa iye anayamba. Ndikonda ine. Ndipo anandigulira chipulumutso changa pa mtengo wa Kalvari. Ine ndifunsa funso ndi angati usiku uno mugulu ili looneka pano la mpingo wabwino wa ukulu wa anthu kapena nyumba ya anthu kani mumalo ano akupembedza amene mukukhulupirira ndi mtima wanu onse kuti moyo wanu ukukwanirana ndi zofunikira inuyo za Mulungu ndi Baibulo, ndipo inu mukukhulupirira zimenezo kuyang'ana pa moyo wanu omwe ndi kuona mmene mzimu ukuyendera mwa inu kuti iwo ukukhulupirira mawu aliwonse mmene iwo analembedwera ndipo ukuwasunga iwo. Kodi inu mukuwakhulupirira iwo? Mulungu akudalitseni inu. Iye atawusunga mzimu wake nthawi zonse pa inu. Ndipo kwa nzanga pa tepi, ine ndikukumba inu mukadayang'ana apa mwaomvetsera wa usiku uno. Ine ndikuganiza pafupifupi 90% ya anthu anayimika mmwamba manja awo kuti iwo akhulupirira ndipo alisamalira Baibulo, osati zimene mpingo umanena, zimene Baibulo limanena, osati zimene loji imanena, zimene Baibulo limanena. Ndipo iwo amawona moyo wa Khristu ukunyezimira mwa iro. Inu mukudziwa mmasiku akale iwo asanakhale ndi chipala cha zitsulo, oyenga golide ankamenya golideyo ndi nyundo. Ine ndikuganiza inu munamvapo za zimenezo. Iye asanapite ku chipala cha zitsulo, iwo ankamumenya iye. Ndipo golide ndi olemera kwambiri, iyeyo ndi olemera kuposa mkala. Ndipo kotero ine ndinachitapo kufukula pang'ono. Ndipo inu mukhoza kutenga mchenga wokotokoloka mu chipululu ndipo ndikutikitira dzanja lanu pa mchengapo ndipo kenako kupemerera monga choncho. Ndipo fumbi ndi zina zonse zimawulukapo miyala, koma golide ndi olemera kwambiri, iye amatsalira pomwepo. Yeno pamene inu mumutenga golide ameneyo, iye wakubuduzika mulitsiro lambiri mpaka iye wathimbirira nalo, ndipo kudusa mu mibado yakugeya kwa nthaka. Pamene iye amaunjikana, iye amatenga matope ndi zili zonse, chitsulo ndi zinthu zina
zimasakanizikana naye mmenemo. Womenyayo ankatenga mbulu wa golide uwu ndi kummenya iye, ndi kumtembenuza iye, ndi kummenya iye, ndi kumtembenuza iye, mpaka atamenya litsilo lonsero kulichotsamo pa iye. Ndipo inu mukudziwa mmene iye amadziwira kuti wachotsamo litsilo lonsero, iye amakhoza kuiona nkhope yake yomwe ikunyezimira pamenepo. Ndipo ndi mmene Mulungu amachitira nawo mpingo. Iye amamenya kachikhulupiriro kalikonse, chipembedzo chilichonse, mwambo uliwonse wopangidwa ndi munthu, kufikira iye ataona moyo wake omwe ukunyezimira mwa inu. Ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Mukuona, ngati zomwe ankalinga kwa mpingo, moyo umene unali mwa Khristu sukuonekera mwa inu, inu musangoyima phe. Ngati mulibe chipiriro, ukoma, zinthu zonse izi ndikuziletsa ndi zinthu ndi umulungu ndi chikondi cha babale, ndi zinthu zonse izi zimene zimafunikira pa inu. Zilibe kanthu kuti mwachita chiyani, zilibe kanthu kuti mwafuula mochuluka bwanji. Ipingo ingati yomwe inu mwayijoina, ndi nthenga zingati zomwe mwazisomekera nokha. Musachite zimenezo. Mudikilire mpaka zitakhala zenizeni kuchokera mu mtima mwanu inu mutha kukhululuka, mpaka mu mtima mwanu mutakhala ndi chikondi cha pabale. Zilibe kanthu ngati iwo atamweta ndevu zodzadza mmanja kuchokera mbali imodzi, inu mukhoza kutembenuza tsaya linalo mokoma. Mwaona, mpaka maukoma amenewo, zilibe kanthu kayane na chiyani kwa inu. Pamene iwo anamuyika chisanza kuzungulira pa nkhope yake ndi kumumenya iye pamutu ndi kuti, tsopano iwo akunduza ine kuti ndiwe mneneri. Tsopano anachotsa chinsanzacho pa iye, ndipo wina atatenga ndodo anati, ndi ndani wa ife amene wakumenya iwe? Nenera ndipo utiuze ife. Mwakulankhula kwina, ndiye ife tikhulupirira kuti iwe ndi mneneri. Iye sanatsegule konse kamwa yake. Pamene inu mumva kuti mneneri wauka, amene ali ndi mayankho onse kwa tsenga lililonse limene inu mungathe kubwera nalo, kumbukirani, iyeyo si mneneri. Lero iwo ayenera kudziwa chilichonse pamene inu mukumva kupweteka kwa dzino, ndi pamene mukumva kupweteka kwa mimba ndi chilichonse, ndipo akuwuzani inu zonse za izo. Kumenecho si chikhalidwe cha Mulungu wathu. Mwaona aneneri, mumuone Yesu. Tayang'anani pa Paulo pamene iye akanakhoza kumukantha munthu yokhungu ndi kumulola msulankuwa kuti amupitikitse iye kuchoka mu dzikolo. Ine ndikuganiza iye anataya mphamvu yokanthira khungu. Yesu amene amatha kudzusa wakufa, ndipo komabe anati nsilikali oledzera anamulavulira pa nkhope yake ndi kumumenya mbama, ndi kumulavulira ndi kumumwetula ndevu pa nkhope yake ndi kumumenya iye pamutu. Atankulungiza chinsanza iye, anati, nenera ndipo utiuze ife amene wakumenya iwe. Ndipo sanatsegule kamwe yake. Musamaonelere onse ochita za matsenga awa, koma kumbukirani, iwo akungolankhula dola yabodza imangolankhula kuti kuli yeniyeni kwina kwake. Pamene inu muona zinthu za bungwe izi zikukula ndi kumachita bwino monga zinanenedwera, nyengo chidzapindula mdzanja lake. Ingo kumbukirani, kuli mpingo wa Mulungu waung'ono kwina kwake, odzazidwa mzimu woyera kwenikweni, weniweni umene ukukwera makwerero chokwera. Musamayang'ane pa bungwe lalikulu. Ndi mpingo waukuluti umene ukunenedwa mu Baibulo kuposa mpingo wa mbado Efeso. Ndipo pamene Paulo anadusa magombe akumtunda kwa Efeso, ndipo nkubwera ku mpingo uwu munali anthu khumi ndi awiri mmenemo. Izi nzoona. Ndipo onsewo anali anthu abwino, amafuula ndipo amakhala ndi nthawi yopambana, koma anali asanalandire mzimu woyera apabe. Paulo anati, inu simunalandire mzimu woyera chikhulupirireni? Iwo anati, bwanji, ife sitimadziwa kuti kunali mzimu woyera. Iye anati, ndiye inu munabatizidwa mchiyani? Ngati izo sizinapange kusintha, kodi iye ananena chiyani kwa mpingo umenewo uko? Iwo anati, ife tinabatizidwa kale ndi munthu wina otchuka kwambiri, amene anayamba wayimapo pa dziko lapansi, Yohane Mbatizi, amene anabatiza Ambuye wathu. Kodi kubatiza kumeneko sikunali kokwanira? Iye anati, ayi bwana, inu mwenera kuti mubatizidwenso, chifukwa ufumu ndi wotsekedwa kwa china chilichonse. Ndipo pamene iwo anamva izi, anati Yohane ankangobatiza kwa kulapa, osati kwa chikhulukiro cha machimo, nena kuti inu munkhulupirire iye amene anali mkudzayo, ameneyo ndiye mwa Yesu. Ndipo pamene iwo anamva izi, iwo anabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu. Izo nzoona ndendende, iwo anatsatira lemba. Inu mukudziwa, pamene timadalitsa mmawa uja, Mose anatsatira ndondomeko imene iye anayiona kumwamba, ndipo anazika hema kuti ikaimire izo. Pamene Solomoni anamanga kachisi, iye, kodi iye anachita chiyani? Anatsatira ndondomeko imene Mose, monga hema, kulisunga lemba molondola. Ndipo pamene Mulungu anabwera ku kachisi wake, mamasiku otsiriza, kachisi uyu mzimu oyera, thupi inu mwandikonzera ine. Mzimu oyera unagwa pa tsiku la Pentekoste, uthenga wake unali, lapani wina aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Loza kuchikhulukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu oyera. Kuti lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ambiri amene ambuye wathu Mulungu adzawaitana. Ngati inu mumafuna, munthu la mtumiki wanu, Dr. Simon Petro, analemba dongosolo la kamwedwe. Dongosolo la kamwedwe la muyaya, ndi zimene zimawachiritsa odwala. Mukawalola ena azamankhwala osadziwa awa kuti aziyesera mwachipembedzo kuti adzazise izo mwanjira ina yake. Chifukwa chake iwo ali ndi inu mukudziwa ngati inu simuonjezera, inu mukaonjezerapo zambiri kudongosolo la kamwedeko. Inu mukhoza mukhala chiphe chambiri, inu mukhoza kupha odwala wanuyo. Ngati inu simuyika zokwanira mmenemo, inu osati zakatemera. Ngati inu simutero, sizimuchitira ubwino odwala wanuyo. Adokotala anuwo amadziwa basi mmene angalembere dongosolo la kamwedweko. Ndipo Khristu mzimu oyera ndiye wolemba dongosolo la kamwedweko, ndipo iye analemba ilo, musamaonjezere kwa ilo, kapena kuchotserapo ilo kwa iwo, inu muzingomwa mankhwalawo mmene iwo aliri. Ndi machilitso amatenda onse. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukumukonda iye? Amen. Ndi konda iye. Ine chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Anandigulira chipulumutso changa. Antengo wakavari. Sopano, amene ife tukimumuza iyo. Sopano tembenukani, ipo mumpatse chanza oyandikana naye wanuyo pamenepo. Oh, iyeyo ndi mwenda njira na enso. Akudutsa. Ndi nkonda iye. Ndi nkonda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Anandito zigomo inumbale. Ndi nkonda iye. Ndi konda iye, chifukwa iye, anayamba kundikonda ine. Anandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kalvari. Ndi konda iye. Yenti imbe iyo tsopano. Ndi nkonda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Anandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kalvari. Sopano, tiye ni tiweramitse mitu yathu, itseke maso athu, tikwezere mwamba manja athu, ndi maliwu athu kwa Mulungu. Sopano, pamene ine ndikukuperekani inu kwa abusa, ndife okondwa kukhala ndi inu kuno. Ife sitili chipembedzo, ife tilibe lamulo koma chikondi, tilibe kachikhulupiriro koma Khristu, tilibe buku koma Baibulo, tilibe umembala. Tangokhala ndi chiyanjano kudzera mʼmagazi a Yesu Khristu, amene amatiyeretsa ife kwa kusakhulupirira konse. Chabwino, tonse pamodzi tsopano. Mulungu Mulungu akudalitseni inu muzabwerenso ndikudzatichezera ife kachiwiri chifukwa iye anayamba kundigonda
chabwino abusa mbale mbuya akhale Mulungu akudalitseni inu ndipo